Enkosi Mtswana Edmonds, Nkosi Sikelela. Molweni kusasanje ezihlobo. Ngokuqinisekileyo lilungelo elikhethekileyo kwakhona ngobu busuku ukuba lapha kumnquba wobudlelwane. Xa ndidlula ngale njikala ndaze ndajonga apho ibikhona. Ndaze ndabona igama ubudlelwane. Loo nto yandifanela kakuhle. Ndiyakuthanda oko, Mtswana Edmonds, ubudlelwane. Yile nto sikholelwa kuyo. Umhlobo wam omdala osandula ukugoduka ukuya kuba nenkosi, abaninzi benu basenokuba bebemazi, uGqirha F.F. Bosworth, abaninzi benu. Wayelapha ePhoenix, ndiyakholwa, kunye nam ngaxesha lithile, umphefumlo okhaliphe kakhulu. Kwaye waba nene, wayelixhego elingcwele, kodwa wayenoburharha. Kwaye wathi kum kanye, wathi, ndahlala ndithetha ngobudlelwane, kwaye wathi, Mzalwana uBrenham, uyazi ukuba buyintoni na ubudlelwane? Ndathi ke ndicinga njalo mzalwana uBosworth. Wathi ngabafo ababini kwinqanawa enye. Ke kwaye oko kulungile ukwabelana ngegumbi kunye nomnye. Kwaye ndabona abaninzi benu bephakamisa izandla zenu ngokumazi umzalwana uBosworth. Ekubeni njalo, kuba benimazi, ndingathanda nje ukuthetha ilizwi ngemizuzu yakhe yokugqibela apha emhlabeni. Ndandimazi kangangexesha elithile, kwaye wayelapha phandle, eshumayela ivangeli, kwaye ethandazela abagulayo, ngaphambi kokuba ndizalwe. Ngoko, unokuyibona iminyaka awayeyiyo. Inkosi yamvumela ukuba aphile, ndiyacinga, malunga na85 eminyaka, into elolo hlobo. Kwaye wayeseyindoda ekhaliphileyo xa wafayo. Xa wayeneminyaka engama75, ndiyakholwa ukuba yayiyo. Yena kunye nam sasilapho, ndiyakholwa, ihotele iEdgemont yeMiami, kwaye sasinaso esethu isidlo sethu sangokuhlwa. Kwaye saphuma saya kunxweme lolwandle apho amaza ayengena khona ukuya kubukela inyanga iphuma. Ndandilapha ke malunga na40 eminyaka obudala. Amaxa am ethobile kuma ngolo hlobo. Kwaye yena malunga na75 nje ukuthe nqo njengoko benokuba njalo. Kwaye ndamjonga, ndamncoma, ndaze ndathi, mzalwana uBosworth, ndifuna ukubuza umbuzo. Wathi, qhubeka kanye nqo, mzalwana uBrenham. Ndaze ndathi, leliphi ixesha apho wawukobona bungcono bakho? Wathi, kanye ngoku. Ke ndaziva ndineentloni. Waze wathi, uyalibala ukuba ndingumntwana nje ndihlala kwindlu endala. Watsho, kwaye loo yayingumzalwana uBosworth. Ngathi ndakuva ukuba uya kudibana nenkosi, ndaphantse ndatshisa amavili emoto yam ndisihla ndisiya eMiami ndiya kumbona. Kwaye xa mna nomfazi safika apho, kwaye usapho lwakaBosworth kunye nosapho lwethu bebengabahlobo abakhulu. Saye sangena usolusapho omdala elele kwibhedi encinci. Kwaye wayeyiphakamisile intloko yakhe encinci enempandla ezincinci iingalo ezicekethekileyo zolulele kum ngolo hlobo. Iinyembezi zisehla ezidleleni zam, ndambamba ezingalweni zam ndalila, bawo wam, bawo wam, iinqwelo zokulwa zakwaSirayeli nabamahashe azo. Ngokuba kuba kwake kwakho ixhego elakha labeka isidima kwintshukumo yePentecost ibingumzalwana uBosworth. Ngokuqinisekileyo wayenjalo. Wayeyintyatyambo enkulu, kwaye uyazi, into yokuqala afuna ukuyenza ukundixelela isikhulu esincinane ngolo hlobo, uyazi. Ndaye ndathi, mzalwana uBosworth, uza kuphila. Wathi, hayi, mzalwana uBrenham, andiguli ukuqala. Wathi, ndiya ekhaya nje. Ndathi, ke, oko kuhle kakhulu. Sasisandula ukuvela kumadlelo obumishinari aseAfrika, yena kunye nam. Wathi, ndimdala kakhulu ukuba ndingaphinda ndiphile. Wathi, ndiya ekhaya. Ndathi, mzalwana uBosworth, ungandicebisa ukuba ndenze ntoni? Waze wathi, hlala nevangeli. Waze wathi, buyela kumasimi obuthunywa ngokukhawuleza kangangoko unako. Wathi, iya kuba yingcebiso yam leyo. Ndaze ndathi, mzalwana uBosworth, ibenye into endingathanda ukukubuza yona kwakhona. Wathi, yintoni leyo mzalwana uBrenham? Ndathi, ngoku, ubeke malunga na60 eminyaka enkosini, enkonzweni, okanye mhlawumbi ngaphezulu. Ndaze ndathi, leliphi elona xesha wawonwabe ngalo ebomini? Wathi, kanye ngoku. Ndaze ndathi, mzalwana uBosworth, uyayazi ukuba uyafa? Wathi, andinakufa. Ndafa kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Kwaye mna, wathi, mzalwana uBrenham, konke endikukuthandileyo ndakhathala ngako kule minyaka engama60 idlulileyo. Ndikhangele yena ukuba avule laa mnyango nangaliphi na ixesha kwaye eze andithabathe. Ndicinga ngako oko, indumiso yobo ubomi bamadoda amakhulu bonke buyasikhumbuza sinokwenza ubomi bethu bubalasele ukwahlukana sishiye ngasemva imizila yenyawo kwintlabathi yexesha kwaye ngokuqinisekileyo washiya imizila kum ngaphambi kokuba afe okanye adle waya ebuqhaqhawulini malunga neyure enye okanye mhlawumbi ngaphezulu phambi kokuba adlule wayekhe walala iiyure ezimbalwa kwaye umfazi wakhe oonyana bakhe abathandekayo bemi kufutshane kwaye lavuka ixhego labhekabheka laphakama laze labaleka lanqumla emgangathweni laxhawula izandla nonina owayengasekho iminyaka emininzi noyise kwaye ixesha elingaphezu kweyure waxhawula izandla nabantu esithi lo umzalwane ujohn ewe weza kukristu kumhlangano wam ejoliet illinois nanku umzalwana ukuxhawula izandla nabaguqukileyo bakhe abadlulileyo iminyaka emininzi ndiyakuxelela ngamanye amaxesha ndiyakholwa ukuba kwiyure sidlula kulo mhlaba ukuya komnye ndiyakholwa ngelinye ixesha xa umlambo uza kuba nzima ukuwela nakanjani na uyasa ndiyakholwa mhlawumbi inkosi ithi kwabo sibathandayo yihlani niye emlanjeni nize nidibane nabo ezantsi phaya kuba njengoko watshoyo uyakobi siya kuhlanganiswa kunye nabantu bakuthi ngenye imini nam ndijonge ukufika kwaloo mini kwaye xa ndigqiba kobu bomi apho okanye uthixo egqibile ngam apho kwaye ndiyabona ukuba ndizithabathile zonke iinqaba endinakuba nazo ndatyhubela kuzo zonke iindawo ezinamakhakakhaka ndaze ndanyuka zonke iinduli ndifuna ukujonga ngasemva ndibone apho bendikhe ndakhona xa ndisihla ndisiya emlanjeni ndihlala ndisithi njengabantu abantsundu apho banengoma encinci abayiculayo andifuni inkathazo emlanjeni ndifuna ukuyilungisa yonke ngoku mhlawumbi nje ndibuyisele ikrele esingcwatyeni ndize ndothule isigcinantloko ndisibeke phantsi elunxwemeni ndize ndiphakamise izandla zam khwazi khupha iphenyane lokuhlangula bawo ndiza ekhaya ngale ntsasa uya kuba lapho subane xha ndiyayikholelwa loo nto ndicinga ukuba lowo umnqweno wazo zonke iintliziyo zethu ngoku ngenene liwonga elikhulu ukuba lapha ngobu busuku kunye nalo malusi uthandekayo nebandla lakhe nalo msebenzi umangalisayo naba baphambukeli kukristu kwesi siphelo sasephoenix kuba okunene singabaphambukeli singabahambi nabasemzini apha sifuna isixeko njengoko bendithetha ngale ntsasa ezantsi kumnquba kamzalwane ufula ngembewu yasebukhosini ngoku kubani nazo iiteyipu ezishicilelayo andikhange ndiyithethe kodwa bekukho into eyenzekileyo ngale ntsasa yokuba mna ukubani nayo iteyipu eshicilelayo kubani fumana enye yeeteyipu ndiqinisekile niya kuyibulela umzalwane umakwaya unawo kwaye imbewu yasebukhosini kaAbraham iyabona imbewu kaAbraham yayinguIsake ongumyuda ngokwemvelo kodwa imbewu yasebukhosini yayingukristu ngedinga kwaye laa kristu wayelilizwi likathixo libonakala lisiwe kwaye kusentliziyweni yethu namhlanje njengoko si ukuba nina nihlala kum nelizwi lam libe kuni emva koko cela oko nikufunayo kwaye niya kukwenzela ngoko ndayivakalisa loo nto yasephoenix ngamaxesha amaninzi oko ndaba lapha ukuqala kwam ukufika kwakuyiminyaka engamashumi amathathu anesihlanu eyadlulayo kwaye phezulu e-16th kunye ne-Henshaw ndahlala ndisebenza kwi-Circle R Ranch apha ngaphandle eWickenburg ndaye ndahamba nentombazana encinci phaya kwi-16th kunye ne-Henshaw ndiye ndayokukhangela indawo ngenye imini kwaye ayiseyiyo kwane-Henshaw yi-Buck Eye ngoku kwaye sisixeko esikhulu kanye kwindawo yedolophu enkulu yasephoenix apha yonke into itshintshile ngoku kwaye mna nenkosikazi senyuka saya e-South Mountain ukuya kujonga emva ePhoenix ndacinga malunga namakhulu amathathu eminyaka eyadlulayo mhlawumbi kwakungekho nto apha ngaphandle kweengcuka iidolofiya nanjalo njalo kwaye ngoku sisixeko esihle kakhulu ngoku ndada sithandwa ngaba iguqulwe okanye igqwethiwe unokusebenzisa ukhetho lwakho kum igqwethiwe ngoku kuba ezi zakhiwo zikhulu kunye nezakhiwo ezintle beziyakulunga ukuba amadoda nabafazi bebehamba benyuka besihla ngezitrato bephakamisele phezulu izandla zabo kuthixo bedumisa uthixo kwaye abazalwane noodade bephila njalo endaweni yokusela ukungcakaza ukutshaya ukuxoka ubusela iindawo zentselo yonke into embi phakathi kwayo yonke loo nto nangona kunjalo emva koko umfazi wathi kum ngoko Billy uzele ntoni apha dat kodwa sithanda oko besihleli apha ishumi elinesihlanu lemizuzu bungaphi ubuxoki obuxeliweyo kulaa ntlamba zingaphi izifungo ezenziweyo igama lenkosi ngelize mingaphi imidizi zingaphi iwhiski eziselweyo lungakanani ukrexezo olwenziweyo kwaye konke ngako opia nje kwixeshana elincinane elidlulileyo ngeli xa silapha wathi akukho kubi na opia kodwa ndathi nantsi into esiyizele apha sithandwa mingaphi imithandazo ethembekileyo eyanyuka oko silapha nina nikukukhanya kwehlabathi nantswe into esizele yona apha ukubeka amaxa ethu nala mabandla amancinane apha senze konke esinako ukuyinceda ukuba iqhubele phambili ukuba ibe nina nonke nina bangcwele niyintsikelelo kum ndiyathemba ukuba ndiya kuba yintsikelelo kuni ngokundwendwela apha kwaye mna xana ndikufumanisa ukuba ndityelela amahlelo ohlukeneyo nemibutho kunye namabandla ohlukeneyo nanjalo njalo abazalwane kwintlambo yasephoenix apha intliziyo yam yachulumancile oko kuza phambi kwenqunquthela into eza kuthetha kwindibano yamadoda angoosomashishini abangamakristu ndiyacinga isidlo sakusasa ngomgqibelo ize ibe yinkonzo yasemva kwemini ngecawa ukulandela ngecawa elandelayo kwaye kusoloko kulilungelo elikhethekileyo ukudibana nabo bazalwana ndicinga ukuba banezihlalo ezimalunga namashumi amabini anesihlanu amakhulu apha kunendawo eninzi yokuba sonke sihlala kwaye sinethemba lokudibana nani phaya kuzemva koko sibe neli xesha lobudlelane lokuya kusuka enkonzweni ukuya enkonzweni nokuthetha ndiyacinga ukuba ndishumayele ngale ntsasa ndade ndazishumayela ndasisitshoto isithuba seyure nesiqingatha kwaye leyo ibiyemfutshane ndidla ngokungaphumi phambi kweyure ezintathu okanye ezine kuyo ebandleni khaya ndisuke nje andingomshumayeli ke ndenza nje ingxolo yovuyo enkosini ndiyathanda ukuyenza kakuhle kakhulu ndicinga ukuba ndiyayithanda ngoko ke ndiqhubeka ndiyenza ndiye ndaba neentetho ezine okanye ezintlanu ezahlukeneyo zokuba ndibamba abantu kube semva kwexesha ngoko ndiyazi ukuba inyani leyo kwaye ngokuhlwa nje ngokunyaniseka ndiza kuphuma apha phambi kwentsimbi yokuqala mna ndiza kuphantse ndikuqinisekise ngaloo nto ndivele phantse umoya omhle kangaka wokuziva nayonke into ethandeka kakhulu qinisekile ukuba umoya oyingcwele uya kuba nentsikelelo kuthi ngoku khange ndibe nankonzo yempiliso emihlanganweni ngobunye ubusuku ezantsi kumzalwane igama likayesu wayeyintoni umalusi umzalwana u-outlaw kwibandla likamzalwana u-outlaw babebaninzi kakhulu phaya babefuna ukuthandazela kwaye ndandinonyana wam ukuba akhuphe amakhadi okuthandazela kwaye ke ngobusuku obubini umoya oyingcwele wehla kakhulu esakhiweni de niyazi nonke nibe nikho kwimihlangano yam nonke nibe nikhona niyabona indlela yokucalula njalo njalo kodwa ngoku ndiqaphele ukuba uqokelelana abaninzi ekufuneka bathandazelwe kwaye ndaqaphela ukuba okokuqala ngokuqala ngolwesithathu nangolwesine ndacinga ukuba ndingalinda kude kube semva kwecawe ukuba ndineenkonzo zempiliso ebandleni iyabona ndazisa kuyo yonke indawo endiye kuyo ukuba wonke umntu ahlale kwindawo yakho yomsebenzi ngecawe iyabona le mihlangano ikhethekileyo lutyelelo nje nabazalwana kwaye thina sifuna wonke umntu ayigcine indawo yakho yomsebenzi kuba umfundisi wakho unilindile kwaye kulapho kufuneka ube khona ngoko ke ngoko ndiyacinga ngomsebusuku kwaye inkosi ithandile anda siya kubaphi ngomsebusuku umzalwane u-O'Donnell etempi e-Arizona ngoku ukuba awunayo nayiphi na into ekhethekileyo eyenzekayo ebandleni lakho kwaye unabantu abagulayo ngoba ndiza kuthandazela abagulayo ngomsebusuku nje ndibe nomcwa wesiqhelo ukuthandazela thandazela abagulayo mhlawumbi ngomvulo ngolwesibini makhe sibone ndifanele ndiyenzile ingaba ndinenkonzo ngolwesithathu ebusuku emva ko kwaye iqala ngolwesine ingaba kunjalo indibano kulungile mzalwane uya kwenza isibhengezo ngoku
and then Mountain View in Sunny Slope on the 23rd, and then at Central Assembly on the 24th.
All right, that's fine.
Kulungile, oko kulungile. Musa ukuyicinga loo nto. Ndithetha ngenye imini malunga andikhumbuli kwaye umzalwana uJack Moore wathi kum wathi ucinga ukuba umbi wathi tat mzalwana uJack ndiyakuthetha andisakhumbuli kanye ukuba bendithetha ngantoni wathi musakucinga ukuba oko kubi wathi ndifowunela umnxeba ndifowunela umntu ndithi ubufuna ntoni ewe oko uyakuba kubi kakhulu oh ke bed loo nto isenokuvakala okwesiqhulu endingacingi ukuba kulungile ukuyithetha epulpitini apho kodwa abantwana bakathixo ngabantwana abonwabileyo nakanjani na uyazi ngoko siyathanda nje benicinga ukuba intle loo nto nina nonke abaninzi benu niyamazi umzalwane Jack Moore ongowaseShreveport eLouisiana eLife Tabernacle olunge kakhulu umzalwane kwaye ngoko wayendixelela oko ungunokontraka naye wathi musakucinga ukuba kubi oko mzalwane uBrenham wathi ndafowunela umntu ngenye imini ndafowunela inombolo yabo waze wathi baphendula bathi molo ndathi ke ufuna ntoni ndacinga ke iyayisihla kakhulu mzalwana uJack ke ngoko ndicinga ukuba kuyakuba kuhle kwaye aba bahlobo abafuna ukuthandazela baze bangenise abantu babo abagulayo ngoko siya kubathandazela ngoku bokuhlwanje ndiye ndacinga koko bendiya kukutsho ngobu busuku phezulu apho kweli bandla lincinane lithandekayo ndacinga ke andazi ukuba yintoni funeka nje ndithathe isicathulo esincinane kwaye ndithembe ukuba inkosi iya kuwadibanisa amazwi ndaweni ithile ize iwenze awele apho iya kunceda umntu othile kuba abe andikhe ndizame ukuthatha itekisi ndihlala ndizama ukuziva ndikhokelwa ndize ndibhale phantsi iqela lezibhalo nanjalo njalo ukuze emva koko ukuba inkosi ikhokela ngokwahlukileyo ngoko ndihamba njengoko ikhokela kwaye ndicinga ukuba leyo yindlela sonke ekufuneka senze ngayo ingaba kunjalo yenza ngendlela efanayo kwaye ngoku kukho into enye ukuze ndifuna ibandla ngalinye livakalise oku kuwo wonke umzimba wasekuhlaleni kwaye oko ukuba xa ugqibile ukuthandazela umalusi wakho kunye nabo ubathandayo ungandilibali kuba ndiyaqonda yonke imihla ngokungaphezulu ukuba siyehlela esiphelweni sendlela kwaye bendisandula kungcwaba umama kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ndambamba ezingalweni zam wade uthixo wathabatha umoya wakhe nomphefumlo wakhe wawusa ezulwini ndakubukela okwakufa kobukroti komfazi ozaliswe ngumoya oyingcwele ndaze ndambona esiza kanye ekupheleni kwendlela ndacinga ndimelwe kukuba naye wonke umama ngolwa hlobo ndimelwe nje ndenze into ukuze ndifumane ndenze oko ndinako ukwenza abantu babone ukuba ithetha ukuthini na ezihlobo ndeyisekile ukuba mhlawumbi inzulu kancinci kwaye ndiyacinga ukuba siyithatha kancinci kakhulu kunokuba kanye kanye iyintoni ndicinga ukuba kufuneka sikhumbule ukuba uthixo ungcwele kakhulu kangangokuba iingelosi zikhangeleka zimdaka emehlweni akhe sijonge kanjani thina yabona injalo loo nto ngoko sifuna ukukhumbula kwaye khumbula uthixo uhleli phaya kude kwingunaphakade elibengezela ngaphezu kwawo onke amalanga kwisixokelelwano sezijikelezilanga ngcwele 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 iingelosi zinamaphiko phezu kobuso bazo naphezu kweenyawo zazo ziphaphazela kubukho bakhe zikhala ngcwele yintoni esifanele sibe yini ke si yiloo nto sizama ukuyenza kwaye mna ndivakalelwa ukuba oku ubukumkani bukathixo bufana nomntu owathabatha umnatha waya elwandle watsho uyesu kwaye waphosa akuba erholile wathabatha iindidi ezininzi kodwa iintlanzi ezilungileyo kakade zagcinwa ezinye ezitya izinto ezifileyo zabuyela emanzini ezifana iicrawfish neenyoka amacikilishi namafutho nanjalo njalo kodwa iminatha yevangeli iyayibamba yonke loo nto kwaye thina kuyakubakho enye imini apho siya kuphosa umnatha wethu wokugqibela zalwana Adams injalo loo nto asinguwe okanye mna ukutsho ukuba yeyiphi intlanzi kwaye yeyiphi engeyiyo asazi siphosa nje umnatha size siwutsala kukho konke uthixo uyabazi abantu abo wabaziyo ngelixa elingaphambili wababiza nabo ke wababizayo wabagwebela kwaye abo wabagwebelayo wabazukisa nokubazukisa ke silindile siphosa nje umnatha kwaye lilungelo lam ngokuhlwa nje ukuma enkonzweni kamzalwana Edmonds apho ukunceda ukuphosa umnatha kule ndawo ukubona ukuba kukho nayiphi na intlanzi uthixo anayo ukwenzela ubukumkani bakhe ngoku kanye phambi kokuba sifunde ilizwi, masithethe nombhali welizwi kancinane nje njengokuba sithobe iintloko zethu. Iintloko zethu zithotyiwe ngobungcwele balo mzuzu kokuba sisondela kwilizwi likaThixo ophilileyo elinguThixo. Andazi ukuba bangaphi nabaphi abantu apha abanezicelo ezintliziyweni zabo abangathanda ukukhunjulwa kulo mthandazo. Yazisa ngesandla esiphakanyisiweyo. Nkosi Yesu, jonga kubaphulaphula, uzazi zonke iintliziyo. Enkosi. Thixo onobabalo nongcwele, uSomandla El Shaddai, owabonakala kuAbraham egameni lika uSomandla, uThixo onamabele, umniki wamandla, umondli wabaswele amandla. Yiza kuthi ngobu busuku bawo, kwaye siyabuqonda ubuthathaka bethu neempazamo zethu. Siyazivuma izono zethu phambi kwakho, kwaye sizibeka esibingelelweni sakho sobhedu somgwele, kwaye sicele ukuba igazi likaYesu Kristu lizisuse kwidini esilenzayo. Siphe oko, oh Thixo, sinikeza ubomi bethu kunye nayo yonke into esinayo, kunye netalente encinci esiyiphiweyo. Nkosi, yisebenzise ekuzukiseni uThixo. Sikelela eli bandla, umalusi walo othandekayo, amadikoni, amathenda, nayo yonke ibhodi, nalo lonke ilungu elingena kweli bandla libizwa ubudlelwane. Thixo, ndiyathandaza ukuba amadoda nabafazi, njengokuba bengena kula mnyango wale ndawo, kuze bawe phantsi kokohlwayeka ngenxa yolungelelwano oluthandekayo lomoya oyingcwele ngaphakathi esakhiweni. Siphe oko, Nkosi. Olela izono zethu nezigqitho zethu. Siyacela kwakhona, khumbula abo baphakamise izandla zabo, ezantsi phantsi kweso sandla. Nkosi, yayiyintliziyo efuna into ethile kuwe, kwaye mhlawumbi kungabe nguwe wedwa kuphela unokuyinika. Yathandaza ukuba uya kuyinikeza bawo, nantoni na abayidingayo baphe ngokuyintabalala. Kukhona bani na ogulayo, Nkosi, baphilise. Bakukhona bani na owela etshaleni kwendlela, momelezo loo madolo abuthathaka. Ingcongolo evikivekileyo akayi kuyaphula, okanye umsondo oqhumayo akayi kuwucima, kwaye siyazi ukuba akanakuze ayijike ingcongolo etyumkileyo, ubeya kuyilungisa. Kwaye ndiyathandaza bawo wasezulwini ukuba kukhona iphi imimoya eyaphukileyo okanye bedangele, kanye izandla ezibuthathaka zijinga phantsi namadolo agevezela abanga bangaphakanyiswa ngobu busuku. Nkosi, wanga umoya oyingcwele angafiki, aphilise iintliziyo zethu kunye nomoya wethu kunye neziqu zethu zenyama, kwaye siyakumnika lonke udumo ngayo. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Ukuba ungathanda ukutyhila esibhalweni malunga nemizuzu engamashumi amathathu nje entetho, ndingathanda ukuba ufunde kunye nam kwincwadi yesityhilelo sahluko seshumi elinethoba, kwaye ndingathanda ukufunda ukwehla ukuya kutsho kumqolo wesixhenxe ngokudibeneyo. Ndaza emva koko ndeva izwi elikhulu lesihlwele esikhulu emazulwini sisithi, Aleluya! Usindisi, uzuko, nembeko, namandla nakwinkosi uThixo wethu, ukuba inyaniso inobulungisa imigwebo yayo, ukuba uligwebile ihenyukazi elikhulu elawonakalisayo umhlaba ngemibulo yalo, waze waphindezelela igazi labakhonzi bakhe esandleni salo. Babuya bathi, Haleluya! Kwaye umsi walo unyuka ngonaphakade kanaphakade. Aza amadoda amakhulu amashumi mabini anamane nezinto eziphilileyo zone aqhubuda anqula uThixo ohleli etroneni esithi, Amen, Haleluya! Aze kwaphuma izwi etroneni lisithi, Mdumiseni uThixo wethu, nonke ninabakhonzi bakhe, nani bamoyikayo, abancinane nabakhulu. Ndaza ndeva ngathi lilizwi lesihlwele esikhulu, nanjengesandi samanzi amaninzi, nangathi sisandi sokududuma okukhulu lisithi, Haleluya! Kuba inkosi uThixo namandla onke iyalawula. Masivuye sigcobe simzukise, ukuba ufikile umtshato wemvana, nomfazi wayo uzilungisile.
Like to speak tonight on the subject of the marriage of the Lamb.
Ndiyathanda ukuthetha ngobu busuku ngomxholo othi umtshato wemvana okwemizuzwana nje embalwa uku siqhelene kakhulu nesi sibhalo ngaphandle kwentandabuzo kodwa umalusi wenu othandekayo apha uye wathetha ngalo mxholo amaxesha amaninzi kwaye ukuba siyazi ukuba kuya kubakho umtshakazi kwaye kuya kubakho isidlo sangokuhlwa somtshato esibhakabhakeni oko kuqiniseke kanye ukuba kuya kuba njalo njengokuba uthixo enjalo ukuba lilizwi lakhe kwaye siyazi ukuba abo baya kwenza laa mtshakazi baya kuba libandla lakhe
And they're going to appear before him without spot.
Kwaye baya kubonakala phambi kwakhe bengena bala okanye mibini. Kwaye banazo izinto ezisemhlabeni ngoku ukuze bazilungiselele.
If you notice, it said she had
made herself ready. Uye wazilungisa. Ke abaninzi bathi ukuba inkosi iya kususa kum lo moya umbi ekuseleni okanye ekungcakazeni okanye ekuxokeni okanye ebuseleni yakumkhonza. Kodwa oko kuxhomekeke kuwe. Yabona kufuneka wenze into nawe. Abo beyisileyo baya kuzidla ilifa izinto zonke. Abo beyisileyo unegunya lokuyenza kodwa kufuneka uvume ukuyibeka phantsi yabona. Uzilungisile yena. Yalithanda elo lizwi. Yabona uThixo akanakusityhala ngombhobho omncinci asikhuphe kwelinye icala aze emva koko athi unoyolo lowo weyisayo. Khange ube nanto uyeyisileyo. Uvele wakutyhalela waphumela. Kodwa kufuneka uzenzele izigqibo. Kufuneka ndizenzele izigqibo. Ngokwenjenjalo sibonisa ukholo nentlonelo yethu kuThixo. U-Abraham wayethenjiswe ngumntwana kodwa ke kufuneka asigcine eso sithembiso iminyaka engamashumi amabini anesihlanu amahla andinyuka awayenawo nezilimo kuloo minyaka engamashumi amabini anesihlanu kodwa yena wabambelela kwilizwi ledinga kwaye u-Israyeli wayethenjiswe ngelizwe ledinga kodwa kwafuneka balwelwe yonke i-intshi yalo naphi na apho ithe intende yonyawo lwenu yanyathela khona ndininikile oko watsho uthixo kuyoshua konke kwakuphaya umhlaba wawuphaya yaye uthixo wabanika wona kodwa bamele bawulwele indlela ekwanye nangempiliso engcwele uthixo unamandla okukuphilisa ukuba unesibindi sokuyamkela kodwa uya kulwa yonke i-intshi yendlela uthixo unobabalo olumangalisayo lokukusindisa kwaye uya kuyenza kodwa uya kulwa yonke i-intshi yendlela yakho bendisemva kwepulpiti ndiqhubela phambili kumashumi amathathu ananye eminyaka kwaye yonke i-intshi yaloo nto ibingumlo rhoqo ngokuqinisekileyo kuye kwanjalo kodwa kufuneka silwe ukuba kufuneka silawule ngoko sifumanisa ukuba umtshakazi umelwe ukuzilungisa ulungele ukububeka butsala bonke obunzima obusirhawula ngokulula ukuze silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu kufuneka sizibeke butsala ngokwethu asikwazi ukuthixo yiza usibekele zona butsala simelwe kukuyenza loo nto ngokwethu ngoku ndiyathanda ukucinga ngemitshato ndibe nenyhweba yokutshatisa abantu abambalwa kwaye ndiyacinga xa ndizisa umfana kunye nomfazi osemtsha esiguqweni ndize ndibabone besihla enkonzweni kwaye yena emhle enxibe iimpahla zakhe zomtshato nesigqubuthelo siphezu kobuso bakhe sijinga phantsi kwaye umye ethe ngqo enxibe kakuhle kwaye omtsha ozele ngamandla njengoko behamba besiya apho kobona bomi babo bugqwesileyo baze bathabathe esasifungo somtshato ndicinga ukuba kukho into emnandi ngayo kukho into engcwele kuba oko kundikhumbuza ukuba kuya kubakho omnye umtshato omkhulu ngenye imini xa umtshakazi kaKristu eya kuza ehamba esihla kwiipaseji zobuqhaqhawuli umyeni uya kube sele elungise yonke into kuya kubakho umtshato kunye nesidlo sangokuhlwa indlela esikuthanda ngayo ukucinga ngokuhlala ngapha kwetafile omnye komnye nokuxhawulana izandla neenyembezi sehla ezidleleni zethu kwaye cinga uyakuthi azisule zonke iinyembezi emehlweni ethu athi ngusawukulile kuphelile konke ngoku ngena kuvuyo lwenkosi olwalungiselelwe wena ukusukela ekusekweni kwehlabathi o mzalwane loo nto iya kusenza sithandane ngakumbi ndicinga ukuba yiloo nto iyingxaki ngebandla umtshakazi namhlanje elo lenziwe ngawo onke amabandla akholelwa kukristu ayisosakhiwo sebandla ingenguwo nombutho okanye ihlelo kodwa ngabantu ngabanye abasebandleni abenza umtshakazi ndinomhlobo olungileyo eLouisville eKentucky ugqirha Wallace Cobb owayengumlungiseleli webandla likakristu waye wangena wamkela umoya oyingcwele waze welusa elinye lawona makhulu amabandla awona makhulu eLouisville icawe ye-open door ube ngumhlobo oxabiseke kakhulu kum kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendimi esitratweni ndaze nambona esihla ngesitrato kwaye ndandisoloko ndimthanda naye endithanda kodwa ngenye imini wenza utyando lwendimla kwaye wayesophela ukufa kwaye babe naye phaya ezantsi kwisibhedlele iSaint Joseph kwaye bathi wayesifa kwaye unkosikazi Max Baden wanditsalela umnxeba wathi ugqirha Wallace Cobb ndandingekamazi kodwa ndandisazi ukuba kwakukho inkonzo enkulu ye-open door wathi uyafa oogqirha bamhlabe iinaliti yonke enye into bafaka imithungu sihlala esopha kwaye abanakulinqanda igazi lakhe aliyi kunquma kwaye uyazi liyeke ukopha uye wathi baneemishinari phaya kwaye bafuna ukuba uze umthandazele ke ndandivile ngogqirha Wallace Cobb kwaye ke ndandinokuthingaza kodwa ndaya ngaphaya ndathi ndakukhangela kwigumbi lasesibhedlele kwakukho iimishinari nabalungiselela abakhulu bonke apho belila bethandaza ndaze ndacinga ow bethu intwanana encinci endim umqenqeleko ongcwele omncinci ndingene apho kungcono ndihlale apha phandle ke ngehla ndaya ngasemva komatshini wecoke phandle eholweni ndathandaza kuthixo ukuba amise igazi kumzalwana uCobble ndabuya emva ndehla ndaphuma ndifike endlini malunga nemizuzu eli-15 ndaphinde yakhala ifowuni bafuna ukwazi ukuba bendilibaziseke ngantoni na ukuba ndibe andikhange ndibe phaya ndaze ndathi ndizile kodwa kwakukho abaninzi kakhulu apho ndizive nje ndingakhokhelelwa ukuba ndingene mhlawumbi yabona abaninzi abalungiselela abakhulu apho mva koko wathi yiza ngoku wathi indoda ayinakuphila kodwa ixesha elidana kancinci ndaye ndabuyela emva kwakhona ndathi nakungena phaya wayezama ukufumana udade ongumkatolika amkele ukristu njengomsindisi wakhe kwaye yena esopha kwaye igazi liphaphazela liphuma emlonyeni wakhe ndangena kwaye wathi unjani ngempilo ndaze ndathi unjani ngempilo wayehlele ebhedini ekhohlela ngolo hlobo liphuma igazi kwaye wathi ubani igama lakho ndaze ndathi ndingumzalwana uBrenham waze waqalisa ukulila endiwola ngeengalo zabo ndaguqa phaya o ngugqirha Wallace Cobb webandla e-open door eLouisville mfumanele ileta igazi layeka ngaloo mzuzwana alizange lishukunyiswe ukusukela oko yabona kwaye sibe ngabahlobo abalungileyo kakhulu kusukela ngoko kwaye ngenye imini ndahlangana naye kwaye wathi Oswald J. Smith abaninzi benu bayamazi umzalwane Smith ungummishinari omkhulu kwaye uza kumzalwane uCobble ukuba umthanda kakhulu wathi mzalwane uCobble uyazi wathi ndi into ethile malunga nomfazi wakhe wathi xana ndaqala ukutshata wathi ndaziva ngathi ke uba ndenze impazamo ndiza ow ndingafumana omnye kuba wayemtsha kodwa wathi emva kokuba abantwana bezile wathi ngoko kunzima ukwenza ngaphandle kwakhe emva koko kuxa ufumana malunga na50 eminyaka obudala awukwazi nje ukwenza ngaphandle kwakhe kwaye njengokuba useba mdala kutheni uziva ngolo hlobo ndathi ndicinga ukuba oko kunjalo bendi oko uvela malunga nawo umxholo niyazi ukuba amanenekazi anokuthenga njani na kwaye inkosikazi yam yayilapho kwaye ungukumkanikazi wayo yonke loo nto hlala nje lonke ixesha iinyawo zam ezihluphekileyo ziphantsi ukundibulala esitratweni jikeleza naye kwaye wayendixelela wathi ke awukwazi ukwenza ngaphandle kwakhe kwaye yiloo ndlela ukuphawula kweza ngako xa ndagodukayo ndafika ndahlala egumbini eliphaya ndicinga injalo loo nto ndawusebenzisa kwenye into uyazi xa nandiqala ukuguqulwa ndibe ngumshumayelo wemissionary baptist ndacinga ukuba umntu wayengengombaptist wayengasindiswanga yiyo yonke into eyayikho kuyo ndaze ndafaka ibhayibhile phantsi kwekhwapha lam ndaze ndacinga ukuba inkosi indibizile ukuba ndenze wonke umntu abe ngumbaptist kwaye wonke umntu wayengakholelwa njengokuba amabhaptist ayekholelwa abengekho emfanekisweni kwaphela njengoko zazihamba iintsuku ndacinga ukuba ndinomsebenzi wonke kufuneka ndiwenze mna ndaze ndafumanisa ukuba ndaqaphela omnye umzalwana wayenebandla umalusi naye watsala ngamandla njengokuba ndenzayo emva kwako konke ingubo yadwezela kancinane ukuya ngakuye naye uyasa emva koko sifumanisa ukuba siyadingana kwaye ngoku emva kokuba siqale ukufika kangaka kunzima nje ukwenza ngaphandle komnye kuko konke simelwe kukufumana nje omnye nomnye loo nto kwaye ndiyakholwa ukuba kule ntshukumo enkulu yepentekosti ndiyavuya ukubona loo miqobo yokungakhathali idilika ibandla elikhulu likathixo laqalisa ukuzimanya kunye kubudlelane ithetha ukuba umtshato uyasondela ngoku kwaye amatye asikwe ngendlela engaqhelekanga njengoko inokuba njalo anendawo ndaweni ithile kweso sakhiwo ukuba bangamatye enkosi ngoku umtshato ngengqiqo enye ungumzekelo umtshato wasemhlabeni apha ngumzekelo womtshato wasezulwini ngoku makhe siye ngaphaya kuwo okwemizuzwana embalwa ukuziqhelanisa okomzuzwana into yokuqala ekhoyo kufuneka kwenziwe isigqibo into yokuqala ithatha emtshatweni wendalo isigqibo kufuneka senziwe inenekazi eliselitsha limelwe kukwenza isigqibo sabo kokuba liyamfuna na lo mfana nomfana ukuba uyafuna na umfazi osemtsha kufuneka kwenziwe isigqibo kwaye kufuneka usenze kumele kube nguye yedwa umfazi omthandayo emhlabeni kwaye kufuneka abe kuphela kwendoda ukuba kunjalo ngoko wenze isigqibo esingalunganga kwaye leyo yindlela ekwanye eyiyo ngokwenza isigqibo sikakristu into yokuqala kufuneka uyenzile ukwenza isigqibo sakho sokuba uya kumkhonza na uthixo kwaye umthabathe njengomsindisi wakho okanye awuzukuyenza loo nto ingaba uza kukhonza ihlabathi ingaba uza kukhonza ukristu kufuneka wenze isigqibo funeka kwenziwe isigqibo xa usenza isigqibo sakho sokuba uya kukhonza uthixo okanye ubutyebi emva koko uthathe ukhetho lwakho kodwa isigqibo kufuneka senziwe emva koko emva kokuba isigqibo senziwe ukuba wena ngoko kuza ukugana oko ukufumana oko esiguqweni kuya kufuneka wenze ukugana ngaphambi kokuba olu manyano lubekho kunjalo ke ngebandla likakristu kufuneka ibe luganwano nokristu isibhambathiso ukuganana umcimbi wothando uze emva koko into elandolayo zizithembiso ezenziwayo kufuneka kubekho izithembiso ezenziwayo omnye komnye njengokuba nenza isithembiso thandwa sam ukuba uya kunditshata ndiyathembisa ukuba ndiyakuthembeka kwaye ndinyaniseka andiyi kujonga komnye umfazi okanye andiyi kujonga kwenye indoda kwaye ndiya kukwenza konke oko njengomsebenzi njengomfazi sinabantwana ndiyakwenza konke njengomsebenzi njengomama ndiyakuba ngumgcini wendlu zonke ezithembiso zimele zenziwe okanye zifanele ukwenziwa kumtshato ochanekileyo kwaye yiloo nto inye xa usiza kukristu kosi ukuba uya kundamkela ebukumkanini bakho ndiyathembisa nantsoko ndiyakukuthanda ndiyakunyaniseka kuwe ndiyakukukhonza imini nobusuku kubi kakhulu ukuba siyayilibala loo nto ndiyakukukhonza wena imini nobusuku ndiyakuzila ndiyakuthandaza ndiyakuthembeka kuwe ndiyakuzisa izishumi zam kuvimba ndiyakukuthandaza amaxesha amanintsi ngemini ndiyakwenza nantoni na kwaye ndiyakubhambathisa lonke uthando lwam kuwe oko koko ekufuneka ukwenza kunjalo kanye oko apho uthembisa khona oko kwaye kufuneka kuphume entliziyweni yakho ukuba uthembisa umyeni wakho oko kwaye kungekho entliziyweni yakho uthetha oko ngokuqinisekileyo awuhlali ngokuchanekileyo naye luhlobo lomba ogqunyiweyo ukuba ukhangeleke umhle jonga apho ukuba unamazinyo kwaye usebenzisa amazinyo okuxoka ngoku ilungile loo nto kukuthathela indawo amazinyo owawunawo kodwa eneneni loo mazinyo awadibananga nawe ayiyo ngxalenye yakho ukuba ubune nengalo ingunyulwe kwaye unxiba ingalo yobuxoki ke loo ngalo enenene ayidityaniswanga nawe inamathele nje kuwe yabona ayidityaniswanga nawe kwaye xa sithabatha isibhambathiso sethu kuKristu ukuba asibi yinxalenye yakhe njengokuba umfazi emelwe kukuba yinxalenye yendoda nendoda ibe yinxalenye yomfazi ngoko singamaKristu okwenziwa asingawo ngokwenene ngokwenene awutshatanga naloo mfazi usenokuba unyanisekile ukuba awumthandi umyeni wakho kwaye yena unamashumi amathandathu okanye amashumi asixhenxe eminyaka ubudala kwaye awumthandi kakuhle njengoko wawusenza ekuqaleni ngoko ngokwenene ukukhulisa nje abantwana bakhe yiloo ndlela ayiyo amabandla amaninzi kakhulu namhlanje sithatha nje igama lebandla lobuKristu sizenza ngathi singumtshakazi xana iyinto engeyiyo kwenene asidibananga noKristu nangayiphi na indlela sifana nezinyo elingelolokwenene ingalo engeyiyo kokwenene ibiso lingelolokwenenene yabona yinto engeyiyo eyokwenene ukuba siyazenzisa nje ke awukwazi kuzenzisa kubuKristu kuya kufuneka unxityelelaniswe nabo kwaye ke ibandla elingelelokwenene nje elibizwa ngokuba libandla likaKristu ke abo bantwana ngoko abekho phaya abazelwe ngaloo mbutho okwamnye ingaba kuphela abangabo abantwana bakaKristu bangabantwana behlelo kwaye abangabo abantwana bakaKristu ukuba umfazi akanxulumenanga nendoda enyanisweni ngoko wayesiyondoda yakhe yindoda nje athe wenza isibhambathiso sokuhlala naye kwaye wenza isibhambathiso esingalunganga wathembisa ukumthanda kwaye wathi uyamthanda kwaye akazange ayenze ngalo lonke ixesha indoda ikhohlisiwe kodwa kukho into enye eqinisekileyo zihlobo asiyi kumkhohlisa uKristu uyabazi abakhe kodwa uyabona kuqala izigqibo ezenziweyo okulandelayo ukuganga emva koko isithembiso kwaye ngoko umsiko kwaye ngelo xesha umtshakazi uthatha igama lomyeni akasekho ke ngowegama lakhe uthatha igama lomyeni ke ngoko xa ibandla linomsitho lenze izithembiso zalo ngoko lithabatha igama lomyeni ngoko aliselobandla lehlabathi libandla lenkosi uYesu Kristu amen hayi andithethi oko ngegama ndithetha ukuthi ngozalo ngendalo ngamandla kathixo ngenyaniso kathixo etyhiliweyo entliziyweni uba libandla lobuKristu icawa enkulu yobupostile yobuKristu iba yinxalenye kaKristu xa ekwenza oko yena uKristu ufaka kulo umoya ongowakhe ubomi obubobakhe kwaye iBhayibhile yathi kuAdam noEva phaya anisebabini nimnye kwaye xana umfazi ibandla litshatele kuKristu abasebabini banye uKristu ekuwe amen yiyo le ubomi bakhe buziswe kuwe uze ube ngumtshakazi oko enye into emva kokuba ethabathe zonke ezibhambathiso nanjalo njalo kwaye umsitho utshiwo njengokuthi igama lomfazi wam yayingubroy ngaphambi kokuba atshate ngoku akasenguye ubroy unguBrenham ngoku akasenguye ubroy unguBrenham kwaye xana ungena kuKristu awusenguye owehlabathi mina ndingaba kaKristu yabona anizikhathaleli ngoko izinto zehlabathi zifile kuni kuba lowo ulithandayo ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo alukho kuye ke uyabona awunakuba ngumKristu ongenguye owokwenene unokuba ngengowe kwenene ozibanga umKristu kodwa awunakuba ngumKristu ube athi uKristu azihlohle ngobhaptizo lomoya oyingcwele kuwe emva koko udityaniswe naye anisekho babini nibanye uKristu wathembisa ukuba ngaphakathi kwenu njengoko uyise waye kuKristu mna noba owam sibanye mna nawe sibanye yabona uKristu futhi konke wayekuko uThixo wakugalela kuKristu kwaye konke wayekuko uKristu wakugalela ebandleni ukuze liqhubele phambili umsebenzi wevangeli emva koko siye sibe kungekhona negama elingelo kwenene kodwa ngenyaniso yomoya oyingcwele wobomi osidibanisa kuKristu ngoko ngamandla ovuko lwakhe sivusiwe kwizinto ezifileyo zehlabathi kwaye sihleli naye kwiindawo zasemazulwini amen ndiyayithanda loo nto ngokuhlwanje sihleli kwiindawo zasemazulwini kuKristu Yesu yabona sivuswe kunye naye safa kwizinto zehlabathi sathabatha uKristu kwaye xa sithabatha uKristu ngoko ihlabathi lifile ngoko asisakhathali ngehlabathi ihlabathi lifile kuthi kwaye lifile kuthi kwaye sifile kulo ungumntu owahlukileyo ubuntu obahlukileyo kuba usisidalo esitsha indalo hayi indalo enye yakhazimliswa hayi indoda eqalisa ukuziphatha kakuhle kodwa umntu ofileyo waza wazalwa ngokutsha waba sisidalo esitsha kuKristu Yesu kwaye umoya kaThixo ophilileyo umi emntwini ngoku kanye njengomfazi ongasenguye uBroy unguBrenham kwaye uhamba ngelo gama kwaye ibandla aliselilo elehlabathi kodwa lisegameni likaKristu likulo lidityaniswe naye ngobomi bakhe bu ngaba nakha nafunda esibhalweni ukuba umntu wokuqala uThixo wenza wayengumntu okubini uAdam wayekokubini uAdam noEva xa sithetha ngokwasemoyeni kodwa xana wenza umntu wokuqala ngokomfanekiselo wakhe kwaye uThixo ungumoya kodwa wathi akubabeka enyameni wabahlula wawuthabatha umoya wobudoda wawufaka endodeni waze wawuthabatha umoya wobufazi waze wawufaka kumfazi ngoku xana ubona umfazi efuna ukwenza njengendoda kukho undonakele xa ubona indoda ifuna ukwenza okomfazi kukho undonakele ngoko kukhangeleka ngathi lonke ihlabathi liphosakele namhlanje amadoda azama ukwenza njengabafazi abafazi njengamadoda injalo loo nto nyani ngoku khangela igqibelele kakhulu okokuba xana uThixo wathabatha wenza umntu nokubonisa ukuba wayengafuni iphume nakuyo nantoni na eyahlukileyo umfazi wayengekho kwindalo yokuqala ke yena akekho endalweni kodwa uyinxalenye ka-Adam uyimveliso ephume kwimveliso ungena kwixala lika-Adam kungekhona ukwenza esinye isidalwa kodwa wathabatha inxalenye yesidalwa wenza esinye isidalwa kuso kwaye wathabatha umoya wobudoda wawuku-Adam waze wathabatha umoya wobufazi wawuku-Adam cebe wawufaka ngaphaya emfazini ngoko kokubini umoya nomzimba babantonye yayingumzekelo omhle wento awayenzayo uThixo eCalvary wathabatha uKristu wamdibanisa nebandla ngecala eliqhekekileyo wezisa igazi elihlambulula umntu oko kungcwalisa inyama yebandla kuze kubeke umoya kaThixo ophilileyo awawususayo emnqamlezweni phaya uphuma kuKristu aze awufake kumntu ngamnye emva koko baba banye baba banye uKristu nani nibanye kwaye wena nomyeni wakho kufuneka nibe bani ukuba kukhona ntoni echaseneyo kukho into engalunganga kumanyano lwenu kwaye ukuba kukhona ntoni na echasene nathi kukristu asilikholelwa ilizwi lakhe oko okuko kweminye imihla kukho into engalunganga ngokumanyana kwethu naye ukuba uthi imihla emimangaliso yedlule akukho mpiliso engcwele akukho libhobhe lomoya oyingcwele sebenzisa oko emva kwenye indawo oko kubonisa ukuba umoya kaKristu awukho kuwe ngokuba ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwe kuye uThixo waye ulizwe nguThixo waye ulizwe wenziwa inyama kwaye ngoko xana ilizwi lakhe libaluleka kuwe ngoko uyabona uwe noKristu nibanye ngoko ukuba ntenahlala kum nelizwi lam kuni nocela into nisukuba niyithanda kuba ayinguwe kwakhona lilizwi likaThixo uKristu kuwe nibabanye konke kulungile ngoko enye into emva kokuba ekwenzile oko emva kokuba ezizalisile izibhambathiso zakhe kwaye wathabatha umtshato wakhe waze walithabatha igama lendoda yakhe igama lomyeni ngoko ke yindlalifa yezinto zonke anazo uyindlalifa yayo yonke into umfazi wakho yindlalifa yakho konke onako kwaye yiloo nto ibandla eliyiyo ukuba nje laliyazi liyinxalenye yakhe nomoya wakhe ukulo wathi imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani emikhulu kunale niyakuyenza ngokuba mna ndisiya kubawo lithutyana elincinci kwaye ihlabathi lingabi sandibona kanti niyakundibona nina ngokuba ndiyakuba nani nakuni kude kube sekupheleni kwehlabathi ngoko nguKristu kuwe nidityaniswe kuwe kwaye nizendlalifa kunye naye kwaye ukuba ebelapha emhlabeni ebeya kuba wenza ntoni kwa into enye awayenzayo phaya ngokuba isekwanguye izolo namhlanje nangonapha kade ubeya kuqaphela umsebenzi kababo ubeya kuphilisa abagulayo ubeya kwenza imimangaliso ubeya kwenza kanye le nto wayenzayo xa wayelapha emhlabeni ngokuba uhleli isekwanguye izolo namhla nangonapha kade iphelele nje umtshato lo kodwa ngoku kungathini ukuba lo mfazi uyakutshata enze zonke ezi zifungo nayo yonke into kwaye abe ngumyeni wale ndoda aze abe yindlalifa yakho konke enako nanjalo njalo aze emva koko abe ntlongontlongo uqala ukwenza izinto enomsindo uyaqalisa ebaleka emva kwamanye amadoda hayi kuphela oko kodwa wabelana ngothando lwakhe nabanye indoda nomfazi wayo zonke izithembiso abazenzileyo azemva koko aphume azaqalise ukwabelana nabanye ngobomi bakhe uthando lwakhe nemvakalelo yobuntu yakhe nabanye oko akwenzayo amaninzi azibiza amaKristu ukwabelana ngothando lwakho nehlabathi ukudlala ukudanisa ukungcakaza ukuhlala ekhaya ungayo kwimihlangano yomthandazo uze ubukele umabonakude zonke iintlobo zezinto zehlabathi ezithabathe indawo yothando lukathixo entliziyweni yabantu uye wahamba esenza izinto ngomsindo ndlongondlongo ye waphuma walandela amanye amadoda wabelana ngothando lwakhe uya kuthabatha isishumi sakhe amele kokusinika ebandleni uya kusichitha kwezinye izinto phandle phaya ehlabathini yena uya endaweni yokuthanda uThixo ngendlela afanele ukwenza ngayo nokuphilela uThixo nokuthanda ukuza ecaweni phantse kufuneka umcenge ukuba eze utheni yazi apho ngekudala kwixesha elidlulileyo umlungiseleli wandixelela ukuba wayethumele imithandazo emininzi amakhadi amaninzi ukwenza abantu batyikitye babaya kubhambathisa ukuza kwisikolo secawe ubuncinane iinyanga ezintandathu ngonyaka kwaye ndabona intombazana endala encinci ezantsi kwenduli phaya apho ndandisebenza khona waze waphuma apho kwaye ndandime emnyango ndandinkqonkqoze emnyango kwaye weza emnyango kwaye wayengomnye waba balapha abadlali bomdlalo andongontongo uyazi njengeli qela belibanjiwe apha ezantsi ephoenix phezolo ndiyakholwa ukuba belililo ukwenza oku kugqwetheka ukutsha kwe-rock and roll okanye abazibhijabhijayo nokuba yayiyintoni na kwaye kwafuneka ukuba bafumane amapolisa ukuba eze kubathatha bantu abatshani qondi ukuba lo angumoya womtyholi phantsi kwempembelelo bade bangazazi ukuba babeyintoni na phandle ezitratweni beqhubeka njengabanye baba bahlekisi okanye aba badlali berekhodi nabaguquli macwecwe DJ njalo njalo baya kwindawo kwisixeko ebe ndikuso kwaye amanenekazi aselula ekhulula impahla zawo zangaphansi aze aziphose eqongeni ukuze le nkwenkwe ikwazi ukwenza umbhalo. Ingaba awuqondi ukuba ngumtyholi lowo ngumoya wemihla okugqibela ngokuqinisekileyo? Hlazwe elinjalo nantsolo mki lo mfazi uselula waphuma eqhubeka wayengazi nokuba ndandi undilibele ndime emnyango kwaye wathi, "Oh, ndixolele ndilibele ngawe ume apho," waze wantsamisa emoyeni la mfo kunomathotholo nokuba yayiyintoni na. Wathi, "Ndiza kudibana nawe Greenbrier Patch," okanye nokuba yayiyintoni na, wabeza kuba nohlobo oluthile lomdaniso ngobo busuku. Ndaze ndathi kugqirha Brown owayengumhlobo wam, wathi, "Liqhuba njani ibandla lakho phaya phezulu, Billy?" Ndathi, "Kakuhle." Ndathi, "Sibanika iipilisi." Wathi, "Ziziphi iipilisi?" Ndathi, "Ii-gospels." Oko ngokuqinisekileyo kubagcina besiza ngalo lonke ixesha, yabona. Kwaye wandixelela ngaloo nto etyikitya ezo zithembiso. Ndaze ndathi, "Gqirha Brown, ucinga ukuba laa mdlali wobundlongondlongo kula nomathotholo kuya kufuneka enze kuba loo ntombazana ityikitye isibhambathiso sokuba iya kubabhaya ngobo busuku?" "Hayi, akunjalo. Wayeya kubambisa ukuze afumane imali ngempahla anazo ukuze afike apho ngoba yinto ethile kuye emdibanisayo, umoya olo lonwabo lwehlabathi, kwaye lide ibandla lothixo ophilileyo elibizwa ngokuba ngumtshakazi kaKristu lizidibanise nothixo ngolo hlobo lisaya kuziguqa ehlabathini elidakeni lodongwe lesono lide lidityaniswe nothixo ngendlela elolo hlobo ide intliziyo yalo izaliswe bubuqhaqhawuli namandla kathixo lide lingaboni nto yimbi ngaphandle koKristu. Injalo loo nto, yiloo nto ekuya kufuneka siyenze. Elo kuphela kwecebo, inkqubo ekuphela kwaye uThixo anayo ukwenza into elolo hlobo. Umelwe kukuba ungangeniswa ngokwenziwa, umelwe kukuba uzalelwe ngaphakathi, ungashukunyiswa okanye uzele neleta ebandleni, kodwa uzalelwe ebandleni likaThixo ophilileyo ngokuzalwa ngokutsha ngamandla ovuko lukaYesu Kristu. Oko kukwenza isidalwa esitsha kuye. Amen. Oko kuyayilungisa, oko kuyakwenza ngokuqinisekileyo, konke kulungile. Liba ndlongontlongo liqala ukwabelana nabanye ngothando lwalo, izinto zehlabathi, ukuzonwabisa kwehlabathi, ukuya kwindawo ebengamele ukuya kuzo ethetha izinto ebengafanele ukuzithetha. Apha ngelinye ixesha nda babe namanenekazi uhlobo oluthile lwetheko lecawa kwigumbi eliphezulu. Kwenzeka ukuba ndibe nento yokwenza kwigumbi elingaphantsi lale ntlu kwaye xelela ndeva izinto ezimbi kakhulu xa ndandingumoni, kodwa laa mhlangano wala mfazi andizange ndive naziphi na iziqhulo ezimbi kakhulu ebomini bam. Ungafana ucinge umntu obizwa ngokuba ngumKristu unokuvumela ukungcola kunjalo kuphume kuye. Akunakufumana amanzi anencasa nalungileyo kwiqula elinye ubeka ibhakethi equleni lize liphume ligcwele onodubalala sibabiza. Xa ubeka ibhakethi kwakhona liya kukhupha into efanayo. Iqula lidinga ukucocwa nokuzaliswa ngamanzi alungileyo. Nantso into eyingxaki ngebandla namhlanje, ukuthetha ngokwendawo zonke okokuba lidinga ukucocwa ukuzaliswa ngamanzi angcwele kaThixo avela ezulwini. Intliziyo yalo isuke yaba ngumgxobhozo wayo nayiphi na into eyenzekayo. Linezithandwa zazo zonke iintlobo. IBhayibhile yathi liya kuba nazo abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, abaqhankqalazi, abatyholi abangenakuzibamba, nabacekisi bamalungisa. Bona umfazi ozama ukuphila ngokufanelekileyo, indoda ezama ukuphila ngokufanelekileyo iba ngumqengqeleki ongcwele, uba ngo oyibaxala okanye into ethile yakudala. Ungumlahlwa, udeliwe kwaye akafunwa ngabantu beli hlabathi. Injalo loo nto, kodwa ngaba ukhe wayiqaphela into emele kukwenziwa libandla lokwenene kwitestamente endala xa babe nedili baxhela intaka enye baligalela igazi lenye phezu kwenye iqabane elifileyo kwaye yaphaphazela ukunqumla umhlaba isasaza igazi leqabane elifileyo. Xana ibandla lisiba ngumtshakazi wenene kaYesu Kristu, liyakuthwala igazi likaYesu Kristu kunye nalo lilitheza emhlabeni limemeza, ngcwele 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 kuyo iNkosi. Imoyomoya yalo yonke indawana yalo iyakuba yekaThixo, ukwakheka kwalo lonke iyakuba kokukaThixo, awunakulindela enye into. Yiloo nto abantu besiza ecaweni nabo, hayi ukudlala amakhasi kunye nokudlala ipoka, ukudanisa kwigumbi elingaphantsi, ukuba nesopholo zesuphu kunye nezinto ezinjalo. Oko kokwehlabathi kwaye asinakuze sikwazi ukulithelekisa nabo. Kwaye usizi kuthi ngokuzama oko. Kufanele sishumayele umoya oyingcwele kumandla nokuvuko lukaKristu. Sinento abangenayo, masiyiphile, singazami ukukopa emva kwabo. Phila into esiyaziyo ukuba ilungile, phila kuKristu. Yesu wathi, ukuba ndithenda phakanyiswa, ndiyakubatsalela bonke nityuwa yehlabathi nini. Kodwa ityuwa ithe yaphelelwa sisongo sayo, ke ayisalungele nto kodwa kukulahlelwa phandle ize inyathelwe phantsi kweenyawo zabantu. Ubungqina bethu akumangalisi namaqela ethu obuPentecost, imbi njengoko ndikuthile ukuyithetha. Amaqela ethu obuPentecost awuwela kanye kuloo nto inye kwaye kwindlela enye. Kwaye akumangalisi ukuba abantu bathi abanayo into abathi banayo. Eli bandla lentshukumo yePentecost lifanele ukubothelelwa kunye namandla kaThixo uSomandla. De kwa ubomi bukaYesu Kristu bubonakalaliswe kulo. Kodwa sifuna ukuxelisa ihlabathi, siya kuyenza nakanjani na, yabona. Sifuna ukuba nendlela yethu ngayo, kodwa akufuneki siyenze, akulunganga ukuyenza. Amabandla ayafana nje nomfazi, aye waba ngandlongontlongo. Into yokuqala uyazi uba ngolungileyo ekuqaleni xa uThixo wazala ibandla lePentecost malunga namashumi amane okanye amashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo. Laphila ngcwele, lalingcwele, amandla kaThixo ayenalo. Kodwa njengoko siqhubeka siqala ukubala emva kwehlabathi, into yokuqala yaziyo, simelwe kukuba nesakhiwo esikhulu kangangokuba simelwe kukuwagqitha amawisile kwenye ikona. Kufuneka sibe nento enkulu kangaka, eyona nto inkulu neyona nto inkulu neyona nto inkulu. Lusizi, uninzi lwethu luyazikhukhumalisa xa sifumana umzwana wePentecost ubona umntu othile ezantsi emishini encinci okanye icawa encinci baze baye kwicawa enkulu. Singabe bandla lokuqala okanye ibandla elikhulu okanye into enjalo, babajongele phantsi. Into idingayo ngumoya oyingcwele ukukuthoba kancinci njalo loo nto ikwazise ukuba olona bhaptizo lwenene lomoya oyingcwele uyakwenza isuti yetuxedo, wabeke iingalo zakhe ejikeleze i-overolo kwaye athi, mntakwethu, njalo usindiso lwenyani lwakudala. Amandla kaThixo uSomandla, ewe mhlakazi, ayakwenza ilokhwe endala yesilika ibeke iingalo zayo kwikhaliko aze athi, dadwethu, ndiyakuthanda. Ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo. Kodwa siqalisa ukuphuma kunye nehlabathi, ukukhukhuliseka ngamazwi, icawe yethu inalo. Akusafuneki sithethe malunga namawisi namabhaptizi kwakhona, sithi ngokwethu, ukwizintlu zethu. Naso isizathu sokuba umoya oyingcwele angabi nakushukuma. Naso isizathu sokuba ndisithi uThixo akanako ukubeka imvume yakhe phezu kwawo nawuphi na umbutho ngokuhlwanja, ngokuba iintlanga azizange zikhutshelwe ngaphandle njengesizwe. Babe ngabantu abaphuma kwiintlanga ngenxa yegama lakhe. UThixo uyakuthabatha umntu ngamnye. Ngoko ndicinga ukuba imibutho yethu yenza umsebenzi olungileyo, kulungile. Kodwa awukwazi ukuxhomekeka kuloo nto uthi ndingumPentecost kuba ndingombutho wobuPentecost. UngumPentecost xa ufumana amava ePentecost. Andikhathali nokuba ulilungu lebandla lamaKatolika, ungumPentecost. Awunako ukwenza umbutho iPentecost. iPentecost ngamava, hayi umbutho. Kwaye oko kunjalo. Kodwa thina bantu bobuPentecost siqalile ukucinga kuba sinegama lePentecost, singaqhubela phambili siphile ehlabathini, senze nantoni na esifuna ukuyenza. Sifana nokunyuka kwinqaba kaNimrod, iyakubala uthuli. Njengombhinqo kaAdamu wamagqabi omkhiwanga, iyakubuyela emva. Njengomgca weSiegfried eFrance, umgca weMaginot eGermany, wadilika. Kuba kukho nqaba yimbi, akukho ndawo yimbi, kodwa igama lenkosi liyinqaba eyomeleleyo, apho amalungisi abalekela khona akhuseleke. Xa uthiya wangena kulo, uthabatha igama, igama, hayi nje ukuzibiza igama, kodwa igama kunye nomntu onguye. Njengokristu ebomini, Amen. Uyamangalisa yena.
Ewe.
Ibandla lenze kwalonto. Lenza umbulo ngokomoya. Njengomfazi onokubelana ngothando lwakhe ukusuka umyeni wakhe ukuya kwenye indoda. Lo mfazi akafanelanga kuhlalwa naye. Uyakwazi oko. Wayeqa ibandla liqalisa ukwabelana ngobudlelwane balo nehlabathi. UThixo unguThixo onekhwelo. Wamlahla uIsrayeli ngenxa yalonto. Kwaye unyana wakhe uyakuyilahla kwalonto. Uza kuba nomtshakazi ongenamibimbi kuye. Amen. Hlanjwe ngokupheleleyo ligazi lakhe uqobo. Njalo lonto. Ngoko siyabona apho simi khona. Umtshato ulungiselela ukuza. Ngoko sifumanisa ukuba wenza umbulo ngokomoya, ephuma nehlabathi, exela into ethile, ephila into eyahlukileyo. Oko akunakusebenza. Into elimele ukukuyenza ibandla, kukwenza njengoba wenzayo uEsther. UEsther wala ukuhonjiswa kwehlabathi. Yayazi laa ncwadana incinane kaEsther, indlela uModekhayi, umalume wakhe, wayenentombi. Kwaye wayesezantsi ngamaxesha olawulo lwamamedi namaperisi. Ngumfuziselo omhle kakhulu phaya. Ukumkani, omnye wookumkani abakhulu ehlabathini ngaloo mini, waba nesidlo esikhulu. Kwaye wabiza ukumkanikazi ukuba eze kuhlala ecaleni kwakhe. Kodwa akazange ayenze loo nto. Wala ukuyenza. Ke wenza ntoni? Wahlaseka kakhulu engazi ukuba makenze ntoni. Oko kuba inkosikazi yakhe ingayikuza. Icinga ukuba kufana noKristu namhlanje. UKristu simemile ukuba sihlale kwiindawo zasemazulwini kunye naye. Kwaye sineentloni ngayo. Abantu abaninzi baneentloni zokuthi bafumene ubhaptizo lomoya oyingcwele. Abantu bamaPentecost, injalo loo nto. Baneentloni ukuyithetha loo nto. Sineentloni ngaye. Kwaye ngoko ukumkanikazi ebengayikuza, wala ukuza. Yamhlaza. Ubuso bakhe bajike babomvu. Wonke umntu waqaphela. Ndiyamangala ukuba ubuso bukaYesu abujiki bube bomvu na. Xa esebizela emsebenzini. Ebiza intshukumo yePentecost ukwenzela ubudlelwane kunye nobuzalwane. Kwaye silungelaniswe ngokuqinileyo ngokwamaqela amancinci kangangokuba asiyi kugobela elinye. Sinjalo, siba ngabasehlabathini nezinto ezinjalo. Siba neentloni ngegama lePentecost. Abanye abantu bayoyika ukuthetha, ithi ke, na, ndingowakwa, ndingumKristu. Kodwa, ndiyavuya ukuba ndifumene amava ePentecost. Amen. Ndiyavuya ukuthwala igama likaYesu Kristu. Yelona lungelo likhethekileyo likhulu endakha ndanalo ukuthi ndiyinxalenye yakhe. Ngoku, sifumanisa ukuba ngoko wafumana abacebisi abathile ukuba abuze ukuba makathini na kwaye bathi ukuba oku kuqhubeka ngolu hlobo bonke abanye abafazi kulo lonke ilizwe baya kuthabatha umzekelo wenyenyekazi lokuqala kakade yiloo nto eyenzekayo ngobu busuku ndijonge kwabanye baba bafazi ndiyathemba ukuba ndiyikukwenza buhlungu iimvakalelo zenu ukanti kunjalo ndiyathemba ukuba ndenza njalo aha kulungile ukuzama ukuba yile apha into eyenyenyekazi lokuqala ngezi nwele zichetyiweyo ndizange ndayibona into enjalo kubo bonke ubomi bam ngenye imini kwakukho umfazi ovele evenkileni apho ndandilinde umfazi wam kwaye intloko yaloo mfazi yayinkulu kangako kwaye wayenepeyinti elihlaza phantsi kwamehlo wakhe ndathi kubuyela emva sigebenga ndiya kuba ngolungileyo yayingowona mbono woyikekayo ingakoyikisa ingaba yintoni inenekazi lokuqala inenekazi lokuqala yiyo leyo kwaye bathabatha umzekelo ngaloo nto kwaye mandiyithethe le nto ngoku andizange ndiyithethe ngokuqhula kodwa ngokomzekelo ukuze ubone yiloo nto kanye nina amaKristu akhulileyo niyenzela aba baselula injalo ngqo nifanele ukuba imizekelo nina amaPentecost enizibanga ukuba ninomoya oyingcwele nimelwe kukuba ngumzekelo kumaWesley namaBaptist namaRhabe hayi njengenenekazi lokuqala kodwa njengoYesu nifanele ukuba njalo uyakuxelela apha into omawuyenze mawuyenze njani kufuneka silandele imithetho nemizekelo yakhe kodwa indlela esiyifumana ngayo uEsther lo kumkanikazi akazange aphulaphule kuyo akazange eze wamhlazisa wathi ukuba elinenekazi lokuqala lelizwe limisela umzekelo onjalo bonke abanye abafazi baya kuyenza loo nto ke ngoko xa indoda ebiza unkosikazi wayo uya kuthi hamba utsibe emlanjeni yabona kwenkwe wayixela kwangaphambili imelika akunjalo ngoku sifumanisa ukuba ngokwenza njalo emva koko kwabakho indoda enobulumko ngayo yeze yacebisana nokumkani yathi into emayenziwe kukumgqoda kwayethumela phakathi kwesizwe sonke uze ubize zonke iintombi ezinyulu ezikhoyo iintombi eziselula ezinyulu uze phaya uzithabathele unkosikazi wakholeka ke kukumkani ngoko wathumela waze wathumela abakhonzazana njalo njalo abaphuma ukuya kukhetha zonke iintombi ezinyulu ezinokuthi mankazana amahle ezikumkanini zonke nakumaphondo awaye waphethe kuwo eyayiyeyona inkulu ehlabathini wathi akwenza oko wafika kule ntombazana incinane yomyula wayeluhlobo oluthile lolwahliweyo ngokuba njengentla uyabona walahlelwa ecaleni kwaye wayengenayise nanina kwaye uModekhayi uyisekazi ebemkhulisa kwaye kwafuneka ahambe ukuze afaneleke kwaye ke into abayenzayo kwafuneka bathathe la mantombazana ukuze bahlanjululwe iinyanga ezininzi kwakufuneka baziqhole kwaye benze zonke iintlobo zokuhombisa kwaye bazilungise zonke ukuze abe nokuhamba phambi kokumkani ngoku oko kumalunga nendlela ihlabathi elifuna ngayo ukulungisa ibandla namhlanje ukulihombisa ngesihlabathi ukuqelisa izinto zesihlabathi ukuzama ukufumana amalungu amaninzi kumngenisa nantoni nako ubudlelwane babo bethu yinto elusizi omnye umbutho uzama ukubetha omnye thathe nantoni na ukuze abe lilungu unokubathatha kulo mbutho kodwa basayi kungena kubudlelwane bukakristu bade bahlanjulule bazalwe ngokutshwa ngomoya kathixo nyani leyo basenokuba namagama abo encwadini apha kodwa hayi phezulu phaya kwincwadi yobomi yemvana ide ibhalwe ngegazi lenkosi uyesu bonke abafazi bazilungisa ukuze babonakale bebahle kwaye owu iyaqikelela ukuba babe neenkangeleko ezithile kubo mhlawumbi emva kwenenekazi lokuqala nanjalo njalo bazilungisa bonke ukuba babeza kuvela phambi kokumkani ndicinga ukuba oko kumalunga nako konke okuba ngumcimbi ngeecawe zethu namhlanje zizama ukuzilungisa konke okwesihlabathi ukuzonwabisa kwesihlabathi izinto zesihlabathi kuyo ukwenza izinto zesihlabathi ukuzimanya nesihlabathi bekucinga ukuba banokuhlangana nokumkani uThixo akayikhathalele loo nto uyithile loo nto kodwa sifuna ukwenza njengehlabathi ezinye iicawe zethu ndithe zithobe imivalo ukungenisa amadikoni nanjalo njalo ebandleni kwaye ngamanye amaxesha abelusi abatshate kane okanye kahlanu kwaye abanye babo batshaya imidinzi ndithi baya kuyigqitha baza koluka khupha indoda kwindawo yentselo ngobunye ubusuku uyibeke epulpitini ngobusuku obulandelayo andikholelwa kwizinto ezinjalo ndiyakholwa ukuba indoda imele ukuqondakalaliswa injalo loo nto iqondakalaliswe ndiyakuxelela amaxesha amaninzi sibiza ndiyakholelwa kubhaptizo lomoya oyingcwele ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi kodwa ndicinga ukuba sigxininisa kakhulu kuloo nto indoda ingathetha ngelwimi nomfazi athethe ngelwimi kwaye ukuba ubomi bomfazi nobomi bendoda abuthelekiseki neelwimi enithetha ngazo ngoko lulwimi olungalunganga kuba umoya oyingcwele uya kukwenza wenze njengebhayibhile uya kukuzisa kwinzaliseko yesimo sikakristu uthatha umntu othetha ngeelwimi onomsindo owaneleyo wokulwa nesarha egqumayo aze athethe ngabammelwane kwaye yonke into enjalo utheni niyibiza loo nokokuba ngumoya oyingcwele ayinakuba njalo hayi mhlekazi umoya oyingcwele bubulali uvuyo uxolo ukuzakakade umsindo ukulunga ubulali umona ukholo umoya oyingcwele eso sisikhamo somoya umoya oyingcwele osithwalayo kwibandla likathixo ophilileyo ubumnani ukuthobeka ukuthandana uzekakade umsindi ukuba umzalwana wenze impazamo musa ukumbetha okanye nje enye into mlandele uze ubone ukuba akunakumbuyisa na musa ukulinda ukuba umshumayeli ayenze yenze omnye umntu umshumayeli akanakuyenza yonke loo nto namadikoni akanako onke umntu ulilungu lalo mzimba kakristu kufanele alandelelane omnye nomnye sinawo kwaye ukuba sinomoya kakristu ngaphakathi kwethu wafundisa umzekeliso omkhulu bashiya ezimashumi asithoba anesithoba balandela leya inye yiloo nto esifanele siyenze kodwa sithi oh mabahambe asifanele siyenze loo nto kufuneka sibe nobubele sixolele sizeke kade umsini eso sisiqhamo somoya ngoku sizifumana ngoko la Esther emva kwakho bambeka kwenye yezi ndawo kuze azilungise kuze azibonakalise phambi kokumkani bethu wayala wayengayifuni wayefuna ukuphuma kanye njengokuba wayenjalo Amen. Sinazo namhlanje inkonzo ezifuna ukwenza njengehlabathi. Kanye kuba siba bakhulu. Wathi uThixo ngaqalithile wayemncinci bamkhonza. Kodwa akuba mkhulu bamlibala. Injalo loo nto. Xana sasinebhani yentsenge apha ezantsi endleleni kwindawo ethile kunye netamborini siyibetha ngasemva kwezandla zethu nesiginci esidala sasibetha. Nokuba nomhlangano wasesitratweni wawuthobekile kodwa sakufika ekubeni nezigidi ezithathu okanye ezine zedola zezakhiwo nezinto ezinkulu ezilolo hlobo emva koko siye saba nekrathi kakhulu salilibala ngaloo nto njalo loo nto siphucuke nehlabathi ndanikwindawo ngenye imini apho umzalwane wobungcwele kwakukho iqela labantu elimsebenzelayo kwaye ukuba wonke umfazi uphuma apho ngexesha lekofu ukuthatha ikhefu lekofu wonke umfazi wayelapho wayeneenwele ezimfutshane kwaye eqabe imilebe ngokuthi mzalwane uBrenham awunamsebenzi ukuthetha loo nto ndinawo ibhayibhile itshilo njalo loo nto uninzi lwabafazi bamapentekoste benxibe iimpahla zendoda kwaye uThixo wathi lisikize emehlweni akho injalo loo nto ulindele njani ukuya ezulwini ngolo hlobo ibonisa ukuba umoya oyingcwele akakho apho ukuba umoya oyingcwele ubulapho buya kukugweba njalo oh usenokukhwaza uthethe ngelwimi ubaleke unyuka usehla udanise emoyeni the ndawabona amahindu esenza loo nto namandiya nayo yonke enye into loo nto ayithethi nto ngaphandle kokuba kukho ubomi obuxhasa le nto uthetha ngayo amandla omoya oyingcwele ukwenza abantu abaphila ngokuhlonela uThixo lowo ngumtshakazi kaKristu uEster wayeza kuba ngumtshakazi ngoko wayengafuni nanye yokuhonjiswa kwehlabathi wayefuna ukungena kukumkani kanye njengokuba wayenjalo waziyombisa njengokuba bemelwe kukwenza abafazi bePentecost ngomoya onobulali othobekileyo wayexa zonke ezi zintle abafazi bokuqala beza nazo zonke izinto zabo ezintsha zefandango wabakhangela ukumkani wabeka egumbini kunye namashweshwe kodwa wathi lo Esther akufika emehlweni akhe wazi wabona loo moya umnandi uthobekileyo ululamileyo wathi nguye lowo yawuthabathe isithaba usibeke entlokweni yakhe yiyo leyo mabaziyombise ngalo olwahlobo lomoya ingengabafazi kuphela kodwa amadoda nawo aziyombise ngolo hlobo lomoya emva koko ulungiselela umtshakazi umnandi unentlonipho uEster wayenze yacoceka intliziyo yakhe kuninzi esikukhathalelayo okungaphandle oh imelwe kukuba nezinto ezininzi zokususa emibini nokulinzi koku ukuhamba ngayo apha kwixesha elidlulileyo ndandimi emuseum ezantsi etyhinizi ndadlula kwindawo encinci kwaye yabonisa uhlalutyo lomzimba womntu yathi indoda enobunzima bekhulu elinamashumi amahlanu obunzima kumachiza yayixabisa amashumi asibhozo eesenti ngoku ungum akunjalo amashumi asibhozo anesine eesenti kwaye abanye abafazi bayakwenza abafazi bamapentekoste bayakunxiba idyasi yemink engamakhulu amahlanu eedola baze baphakamisa intloko yabo ukuba kuyanetha iya kubarhaka kwaye abaxabisanga namashumi asibhozo anesine eesenti kunjalo kumachiza leyo yinyaniso ayisosiqhulo leyo yinyaniso amashumi asibhozo anesine eesenti malunga nomchako omhlophe owaneleyo wokufefa indlwane yesikhukukazi kunye nentwana yecalcium nanjalo njalo amashumi asibhozo anesine eesenti ujonge oko kusondele kakhulu iya kwindawo yokutyela kwaye ufumane isitya sesuphu kwaye kuya kubakho isigcawu kuyo ubuya kummangalela indawo yokutyela kodwa uya kuvumela umtyholi ahlohle oomabona kude abadala bamdaka nezinto zeekhadi zehle entanyeni yakho uze uziginye akwenze unxibe impahla ezingacocekanga ezindala aba bafazi ezilokho ezincinci zipitsayo ngathi yivotsha ehlutyiweyo uze uhambe phandle apha esitratweni ngolo hlobo kwaye uyazi dade wethu andiyitshoko ngokuqhulu undiva ngokuphosakeleyo phulaphula ndithetha oku wenza ngolo hlobo kwaye ngomhla womgwebo uya kubalwa njengomkrexezi injalo uyesu wathi wonke ubani okhangela umntu oyinkazana ukuba amkhanuke ukrexezile naye entliziyweni yakhe kwaye qala muntu emelokokuziphendulela ngokukrexeza ngubani lowo wena ngubani owabangela oko wena injalo loo nto ukuba uzibeka phandle phaya ukukhangeleka phambi kwamadoda ukuze ufane nehlabathi kwaye unxibe njengehlabathi. Ndayithetha lona ngaxesha lithile kwaye umfazi eluyivile eKentucky wathi, ke mamela apha mnumzana uBrenham, za kukunika ukuqonda ngoku. Ngathi, ewe mama. Wathi, lolo kuphela uhlobo lwelokho abazenzayo. Ngathi, benza oomatshini bokuthunga baze bathengise namalapho. Kungenxa yokuba uyafuna. Kuko into engalunganga kuwe, injalo kanye loo nto. Awuyenzi kuba iyifashoni, awuyenzi kuba unyanzelekile, uyenza kuba ufuna, utshaya kuba ufuna, awunyanzelekanga kuba wenze njalo. Ndicinga ukuba yona nto isileyo ndakhe ndayibona yayingumfazi ehamba esitratweni njengokuba ubona wonke imoto benemidiza phakathi kweminwe yabo. Kutheni mhlaza? Leyo yeyona ntshukumo inkulu yenkqaku lwesihlanu lephephandaba esinayo esizweni. Xa oogqirha nenzululwazi yezonyango besithi izele ngumhlaza nayo yonke enye into kwaye bayifunxela kanye kubo lonke ixesha. Yabona umfazi omelwe kukuba ngumKristu ezolule phaya elunxwemeni kunye nokuqubha okuxubeneyo enxibe iimpahla zokuqubha ezolule apho. Ndinamantombazana amabini. Andiyitsho ukuba bayikuyenza. Bathi bagcakamela ilanga ukutshisa isikhumba. Baza kufumana ukutshiswa ngunyana ukuba ndiyaphila. Iya kuba ngunyana wale nto, yabona. Iya kuba ngunyana kamnumzana uBrenham enebhodi emalunga nobuya ubude. Ndiyakholwa ukuba ilunganga. Emva koko siyazibiza. Oh, sililungu lebandla lePentecost. Oh, usizi kuyo. Kunjalo. Ibandla lePentecost lifuna ukucocwa yonke indlela ukusuka phambili ukuya ngasemva. Kunye negumbi elingaphantsi komhlaba. Kunye namagumbi aphezulu, injalo loo nto. Kwaye nangona kunjalo kuyo yonke into yeyona ingcono esinayo, kodwa inako. Kanye njengakwinguqu nakwixesha likaJohan waseArc, iFrance yayidinga uguquko. Emva koko bafuna ophikisa uguqulo ukulungisa ezinye zezinto ababeziguqula. Kwaye ibandla iPentecost lidinga uguqulo. Kunjalo, ngokuqinisekileyo kunjalo. Inguqulo uchasene nezinto ezingalunganga kwaye wamkele izinto ezilungileyo.
Amen.
Ubhaptizo olutsha lomoya oyingcwele. Ibandla lokuzilungiselela. Kumbula, akusayi kuba awukwazi ukuthi ke ngoku ndingowale iAssemblies, ndingowe Foursquare, okanye ibandla likaThixo, okanye igama likaYesu, okanye nayiphi na enye yazo. Hayi, awukwazi ukungena kuyo nayiphi na kuzo. UThixo ukubiza njengomntu ngamnye kwaye nguwe omele ucoce kuba uthabatha abantu kwintlanga ngenxa yegama lakhe, umthakazi wakhe, intlanga. UEsther wazicoca, wacoca intliziyo yakhe. Nantso into awayicocayo, nantso into eyifunwa libandla, ukucocwa kwentliziyo. Uyicoca njani intliziyo yakho, mzalwana uBrenham? Ihlanjwe ngamanzi elizwi egazini likaYesu Kristu.
iBhayibhile
ithi akulunganga ukuba abafazi benze ngolo hlobo nokuba amadoda abavumele bayenze loo nto nobabini ke. Indoda eyakuvumela umfazi wayo ukuba aphume esitratweni ehambaze enxibe iimpahla ezinjeya ndinentlonipho encinci ngayo ekubeni yindoda. Ungunopopi, njalo loo nto. Umfazi uyisebenzisa njengelaphu lokuhlamba izitya. Hlazo kuwe, mfanele ukuba ningamadoda. Kwaye umalusi yakuliyeka ibandla lakhe lidlule ngezinto ezinjalo ngaphandle kokugqabhuzela kuphume itela kulo ngokusuka epulpitini. Uyisisi, into esiyidingayo ngamadoda, ivangeli, kungekhona ngezincobo zezandla, kodwa ngamandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele, ngelizwi. iBhayibhile ithi ezi zinto azilunganga, akulunganga ukuba abantu benze ngolo hlobo, baziphathe ngolo hlobo. Imele kukushunyayeka kwaye iphilwe nakuyo yonke indawo, kanye ibandla lifuna ukucocwa, ukucocwa ngaphandle. Esther wayihlambulula intliziyo yakhe phambi kothixo, wahamba enomoya onobulali nothobekileyo. Ibandla eliya kuba kumthakazi kaKristu ngokukhumbula. Esther wala ukuhomba kwehlabathi. Wathabatha umoya entliziyweni yakhe ukuba aye phambi kokumkani. Kwaye umfazi namhlanje, ibandla elicinga ukuba liza kungena kuba linamanani amaninzi, lisesona sihlole sinxibe kakuhle, linowona mbutho omkhulu, eyona nkonzo inkulu esixekweni nezinto ezinjalo, uya kuyiphosa isigidi semayile ukuba uxhomekeke kuloo nto. Umoya omnandi onobubele onentlonipho kwilizwi likaThixo, hlanjwe ngamanzi elizwi kunye nelizwi kuwe, ukuhlamba. Amen. Icawe idinga ukuhlanjwa kwevangeli epheleleyo. Injalo loo nto hayi nje inxalenye yokuhlamba kodwa ukuhlanjwa kwevangeli epheleleyo cocwe nenziwe izidalwa ezintsha kuKristu Yesu. Umtshakazi kaYesu akangomtshakazi ongcolileyo, akanakuba nowakhe ongcolileyo umtshakazi. Ukuba umfazi uthe weza kutshata kwaye wakhangeleka ngathi uya kuphuma kubuhlanti behagu phaya phandle, indoda enaso nasiphi na isidima ngayo ayinakumtshata, iya kumenza azicoce. Kwaye xa ibandla likaKristu lisenyuka ukuya kutshata, licinga ukuba lihamba liya kumtshakazi, nalo lonke ihlabathi lithe nca kuye, umtshakazi kaKristu akasayi kuba njalo. Hayi mhlekazi, kufuneka ndikhawuleze. Kananjalo asilo bandla likaKristu lenkosi uYesu Kristu, elo bandla asilo bandla lelidlakadlaka. Kananjalo alinamadlavu amahlelo, akunyanzelekanga ukuba libe lilungu lehlelo elithile elikhulu, limele ukuba lelihlanjwe ngegazi, elithengwe ngegazi, hayi ukuthi singabe bandla elona likhulu, ona mbutho omkhulu okanye okuya okanye okunye. Limelwe kukuba nyulu lingcwaliswe libe ngcwele lingabi nabalo okanye mibini negazi lomsindisi walo uYesu Kristu. Njengo Esther, umntu ofihlakeleyo entliziyweni, umntu ofihlakeleyo ubulali nobubele bomoya kaThixo entliziyweni yomntu, hayi uzuko nodidi lwehlabathi. Hlala ndisithi ihlabathi liyakhazimla, ivangeli iyabengezela. Oh, ziqelelene ngesigidi semayili. IHollywood iyakhazimla, ibandla likaKristu liyabengezela ngokuthandeka kwaye lithambile, limnandi, linobubele, injalo loo nto. U-Esther akazange afuna ukuzihombisa ngazo zonke iimpahla zale mihla zehlabathi. Oko bekungayi kukhangeleka njengomfazi wekumkani. Kwaye ingaba thina sifuna ukufana nehlabathi? Kwaye ingaba oko kuya kujongeka njengomfazi wendoda engcwele? Thina njengebandla likaThixo ophilileyo siziyombise ngezinto zehlabathi, kwaye emva koko ujongeke njengomfazi wendoda engcwele? Ingaba oko bekuya kubonakala kungokwemvelo? Kuba ubona indoda namhlanje imele ukuba yindoda engcwele, nanko kusiza umfazi wakhe ngasezantsi njengenenekazi lokuqala, enye yezonwele zinkulu zintle ziphume ngolu hlobo, kunye nezinto ezibomvu kwelinye icala, kunye nezinto eziluhlaza kwelinye icala, kwaye ukhangeleka ngathi ubethwe emlonyeni ngebrush yokupeyinta, kwaye zonke ezintlobo zezinto ezinjalo besihla ngesitrati benxibe iimpahla ezincinci ezili nca ngolo hlobo, nezithene ziphakame kangako bezibhijabhija behambe othoza ukuhamba esitratweni, kwaye uthi ngumfazi womntu ongcwele lowo. Andithethi iziqhulo, ndenza intetho kuphela. Ndize kwenye yeentshukumo zethu ezinkulu zePentecost apho kungekudala kwixesha elidlulileyo bendimise intente, wathi umalusukum wathi, umfazi wam ngumdlali okanye. Dade, kuhle oko mzalwane, uyakhathala ukuba adlale? Dade, hayi hayi mhlekazi, ngoqinisekileyo wandintshala. Waze waya kumphathi, umphathi wathi, umzwana uBhetha wathi, kowanga oko kulungile. Wathi, mzwana uBhetha, biza ngapha, ndifuna udibane nomfazi wam. Ndaye ndaya apho, nceda ndixolele, yabona. Andizami kusenzela ukuphawula, ndizama ukwenza ingxelo, yabona. Kwaye umfazi wayenenye yezi zalapha zokuqala, andazi laa nto, uyazi yonke ilungisile, kwaye andizange ndiyibone into enjalo ebomini bam, kunye nelokhwe eyayisezantsi kangako apha ingenamva kuyo kwaye ingekho nomzantsi kuyo. Kwaye andizange ndiyibone inkangeleko enjalo ebomini bam, kwaye wayenamacici amakhulu ajika ngolu hlobo kunye nezinto ezininzi ezinxibileyo. Kwaye ndabhekabheka ndacinga, oh mna ndingumbhaptisi kwaye ndazingcono kunoko. Ndaphinda ndajonga ndathi, ngokunceda esi ayisosiqhulo kodwa kwafuneka ndiyithethe kumzalwana, yaye ndiyathemba ukuba yamnceda, hayi ukuyitho ukuba wahluke. Ukuba ndenze njalo ndandingumhananisi, yabona, ndandifuna ukucocwa ngokwam. Ndathi, mnumzana, uthe umfazi wakho wayeyingcwele? Wathi, oh ewe. Ndathi, ukhangeleka ngathi akayonto kum. Ndathi, andizange ndiwubone umbono onjalo ebomini bam njengenkosikazi yomlungiseleli, oko akukhangeleki njengomfazi wendoda engcwele. Kwaye alinjalo nebandla likaThixo ophilileyo lixhomekeke kwiifashoni zalo, amatheko akhe ethi namatheko omdlalo wamadayisi nemidlalo yamakhasi nemidaniso neentlalontle bezihombisa ngolo hlobo kunye nehlabathi, bakhangeleka njengomtshakazi ongcwele kaThixo xa etshaya imidiza nemidaniso namatheko nezidloza ngokuhlwa zezisuphu nokusela isiselo esixutyiweyo nako konke ngolo hlobo, baze bathi bangumtshakazi kaKristu akukhangeleki njengomfazi wendoda engcwele kum. Hayi mhlekazi, akayi kukhetha into enjalo, wayeya kufumana umfazi owayelungile okhangeleka njengaloo nto wayezama ukuyimela ndiyakholwa ukuba yinyani leyo oko unokuba buhlungu kancinci mama wam omdala wasemazantsi akaseko kanandiyinkwenkwana sasiqhele ukuba ne sasingenanto yokutya phantsi kwaye sasinee-ertyisi kunye nesonka sombona andazi nokuba uyayazi na into eziyo okanye hayi ngoko sasingenayo wayengenayo igrisi unyaka wonke kwaye bekuya kufuneka siphantsi sithathe ipani enkulu endala ngolo hlobo sifake amafele enyama kuyo besisaya kuya apho babesike khona okanye abaxheli babesika inyama baze basinike ufele kwaye besiya kulikhupha ukuze sifumane igrisi siyigalele apho rhoqo ngobusuku bangomgqibelo mama wayesithi sifuna ukusezwa ioli yecaster kwaye andikwazi nje ukumelana nento okwangoku kwaye bekufanele ndiyithathe bendiya kuya kuye ndibambe impumlo ngolu hlobo ndithi mama andikwazi nje ukuyithatha ndathi indenza ndigule kakhulu wathi ukuba ayikugulisi ayikuncedi nganto ke ndicinga ukuba yindlela yokushumayela ivangeli ukuba ayikuchokozi kancinane yenze yakho uze ukuthanda kwakho ukutya kuqalise kakuhle ikwenze ugule kancinane ukuba uzihlolisise ngebhayibhile ubone ukuba laa msindo omdala nokuzingca ukungahlonyeli thixo ukuthanda isihlabathi umabono wakude nezinto ebusuku kwaye ushiya icawa ihleli ingenanto okanye izitulo zihleli zingenanto xana kumele kukuba uphandle phaya njengoyesu unomoya wakhe kuwe uzama ukwenza wonke umntu elizweni ukuba eze ebandleni lakho ukuze amkele uKristu kwaye sizibiza ngoko umtshakazi kaKristu Oh, olunjani usizi sihlobo. Ilixa lifikile. Umtshakazi wakhe uzilungisile. Oh, uzilungisile. Wazibekela bucala zonke ezi zinto. Khumbula, kwakhethwa uEsther yaye abanye bagaye. Kwaye kuphela nabo bazelwe ngokutsha banomoya kaThixo abaya kuba ngabakhethiweyo ngaloo mini okokuba isitshaba sozuko sibekwe entlokweni yabo kwaye abanye baya kwalahlwa bakhe ndikuxelele into encinane eyenzekileyo ndiyimishinari njengoko ndisazi ndenza ubuvangeli umsebenzi obumishinari malunga namaxesha asixhenxe phesheya kolwandle kwihlabathi jikelele apha kungekudala kwisixeko saseroma iroma sisixeko esikhulu sobugcisa kwaye babe nesikolo sobugcisa apho kwaye uninzi lwabaselula bethu basemelika baya phaya minyaka le ukuthatha uqeqesho lonyaka okanye emibini kubugcisa kufunda ukupeyinta imifanekiso kwakukho iqela labaselula basemelika babeze apha iminyaka embalwa edlulileyo njengoko ibali labaliswa kum kwaye xana befika ngaphaya baba ndlongondlongo kwehagu xana beseroma benza njengoko iroma isenza baphume basele bazihlube nayonke enye into baqhubele phambili amakhwenkwe namantombazana kwaye kwakukho isikolo esithile kwaye kwesi sikolo eli qela labantu abatsha abasemelika beza ngapha kwaye ngamnye kubo phantse wenza kwaloo nto yini kodwa enye intombazana encinane ethile yayingenakuyinyamezela kwaphela yahlala ngaphakathi ngexesha lasebusuku yayifunda ngelixa lonke basela ngexesha lasemini yayisebenza ifunda yayisisigculelo sesikolo sonke kwaye yazigcina njengenenekazi yaziphatha njengenenekazi nangona kwakukho amakhwenkwe aselula aseroma nayo yonke into eyayimngqongile ezama ukuyenza iphume yala hayi mhlekazi yahlala kanye nezifundo zayo funda ukuzoba nokupeyinta endaweni yoko kwaye yahlala naye ekugqibeleni umgcini omdala kuloo ndawo waqhubeka eyijongile ebona ukuba yahluke kakhulu nangona yayingumroma mkatolika wayesoloko emjongile indlela eyayiziphethe ngayo ngolunye urhatyi intombazana eselula epakini apho istudio ngoba okanye indawo ababenesikolo kuyo yaphuma yaya ekhampasini yenyuka yaya encotsheni yendulo labe ilanga litshona kwaye yayimi apho phezulu enobuso bakhe obuhle obucocekileyo neenwele zakhe zijinga ejonge ngaphesheya kwalaa ndlela ngasekutshoneni kwelanga umgcini omdala wayerhugula apho ezantsi eyadini wahlale ijongele le ntombazana njengokuba erhugula into ethile yaqhubeka nje imxelela hamba uthethe naye ngoko wabeka phantsi iharika yakhe wakhulula umnqwazi wakhe omdala wahamba waya kufika apho inenekazi liselula lalikhona walungisa umqala wakhe wajika wathi xolele nkosazana yathi ewe mhlakazi ngokuqinisekileyo waye waqaphela ukuba ebelila bonke abanye babephume bekulonwabo olukhulu lobusuku wathi Ngosikazi, ndiyathemba ukuba undiqonda kakuhle okokuba ndiza kuthetha nje nawe. Kwathi ube ulapha uninzi iminyaka emibini ngoku, kwaye ndiqaphela iqela oza nalo ngokuqhubekayo liyaphuma liye emathekweni kwaye libuye ngalo lonke ixesha ebusuku linxilile nempahla ingekho kwisiqingatha salo nayo yonke into. Kodwa ndiye ndaphawula ukuba akuhambi anjalo amatheko. Waze wathi ndiyaqaphela ukuba kubonakala ngathi uhlala ujonge ngaphesheya kolwandle. Ngokuhlwa uhamba unyukele apha kwaye ume apha ngorhatya ngalunye kwaye ubukele ilanga litshona. Waze wathi yintoni ebangela loo nto? Wathi ndiyindoda endala kwaye ndinomdla wokwazi ukuba yintoni ebangela loo mahluko phakathi kwakho nabanye.
Yes, sir. She said, sir.
Yat, ewe mhlekazi.
I'm looking
for George Holmes. Ndijonge ngasekhaya. Xa ilanga litshona.
She said, across beyond that sun, yonder is my home.
Yat, ngaphaya, ngaphesheya kwela langa, lilizwe lakuthi. Yaze yathi, kwela lizwe, kukho iphondo elithile. Kwaye kwelo phondo, kukho isixeko esithile. Kwaye kweso sixeko, kukho indlu ethile. Kwaye kuloo ndlu, kukho inkwenkwe ethile. Yathi, nayo ligcisa. Xana ndemkayo ukuza apha, ndabhambathisa uthando lwam kuyo. Siganene, omnye nomnye. Yaze yathi, akunamsebenzi nokuba yintoni na eyenziwa ngabanye baba. Loo nto ayinanto yakwenza nam. Yathi, ndathembisa ukuphila ngenyaniso nangokufanelekileyo. Yaze yathi, ndilangazelela imini xa ndiziva ndiphezu kwamaphiko aloo nqwelomoya inkulu. Eya kundiwelisa ulwandle ndibeke kwisikhululo seenqwelomoya apho iya kundihlangabeza khona. Yakha ikhaya. Kwaye siya kuhlala kunye kwelo lizwe. Yaze yathi, kungenxa yoko le nto ndiziphatha ngendlela endenza ngayo. Inyanisekile kwisithembiso endasenza kwinkwenkwe. Kwaye inyanisekile kwisithembiso eyandenza sona. Yathi, ndiyeva kuyo maxesha athile. Kwaye ndiyayibhalela kwaye yathi, siyabhalelana. Sisazibambile izibhambathiso zethu. Silinde imini yokudibana kwethu. Oh, iyakwenza njani loo nto kumKristu wenene ukuba emke kwizinto zehlabathi. Kwaye ngenye imini uthetha ngokungena kwizibuko ngamaphiko ehobe. Uzela umtshakazi lowo ungabhanqi nehlabathi okanye izinto zehlabathi hlanjwe gazini lemfana. Iye wabhambathisa uthando lakhe kuye kuphela. Uthando lwehlabathi luphelile kwaye lufile kuye. Umtshato wemvana ufikile, umtshakazi wayo uzilungisile. Asiyicinge ngelixa sithoba iintloko zethu okomzuzwana nje. Ngenye imini, njengoko ndijonga ngasekutshoneni kwelanga, nam kumashumi amathathu ananye eminyaka eyadlulayo ndenza isibhambathiso kuloo ndandimthanda lonke uthando lwam kuye. Ndihlala ndizama ukumela yena kunye nelizwi lakhe naphi na apho ndiya khona. Ndiyazi ukuba baninzi abanye abahleli apho ngolo hlobo belindele imini eyakuthi ifike echwebeni inqanawa endala yaseziyoni ithabathe imiphefumlo yethu ize isithabathe isise kubukho balowo simthandayo nesabhambathisela uthando lwethu kuye. Kusenokubakho abanye apha ngobu busuku abangazange benze eso sibhambathiso. Kusenokubakho abanye abasenzileyo baze basophula. Ukuba ukuloo meko ngobu busuku sihlobo, utheni ungabuyeli njengokuhlwanje uze uhlaziye isibhambathiso sakho? Ukuba kukasenzi, senze. Utheni ungezi kwaye usenze ngobu busuku? Yithi, Nkosi Yesu, ndiyakuthanda. Kumbula, ukuba usele usenzile isibhambathiso, ukanti usaxubana nezinto zehlabathi, uYesu akayi kuba nomtshakazi onjalo, akayi kuba nalowa ukrexezayo. Lonke uthando lwakho kufuneka lube kuye. Kwaye ukuba uthanda izinto zehlabathi neefashoni zeli hlabathi ngcono kunokuba uthande uThixo, oko akuzenzanga walungela. Ngaba la mntu lapha ngokuhlanje ngelithuba sithobe inhloko zethu. Asiphakamisa isandla sakho uthi mzalwana uBrenham uthandazele. Funa ukuba ngalandlela, funa ukuba inxalenye yomtshakazi. Kwaye ndiyazi ukuba ndenza izinto endingafanele kuzenza. Ndithandazele. Thixo akusikelele dade wam olindile. Thixo akusikelele dade. Nawe mzalwane wam, nawe mzalwane. Omnye umntu phakamisa isandla sakho uthi ndithandazele mzalwane uBrenham. Ndiyazazi ukuba andilunganga. Ngokunyaniseka kuwe, jonga emva kubomi bakho. Kufuneka ujonge ngasemva phambi kokuba uye phambili. Jonga into obuyiyo. Jonga ukuba umoya onawo kwenze ukuba wenze ntoni na. Ukuba akuyenzanga, ukuba uvakalisa ukuba ungumKristu, ube usazixuba kwizinto zehlabathi. Zalwane, dadwe, unokungabi imfama njani ukuba awuboni ukuba awulunganga. Omnye umntu wathi ngenye imini, mzalwane uBrenham, fanele ubayeke abantu abanjani. Abantu bakubiza ngokuba ungumprofeti. Dad, andingomprofeti. Kodwa abantu bacinga ukuba unguye. Bufanele ukuba ufundise aba bafazi endaweni yokubaxelela ukuba banxibe iinwele ezinde kunye nohlobo olululo lwempahla nezinto ezinjalo. Ufanele ukuba ubaxelele indlela yokufumana izinto zokomoya. Dad, ndingabafundisa njani i-algebra xana bengenakuthatha noABC isikolo sabantwana abancinane abanaso nesidima esiqhelekileyo sokuzicoca bezibiza umtshakazi kaKristu? Andikutsho oko ngokucaphuka, ndikutsho oko ngothando lukaThixo. Njengoko benditshilo ngale ntsasa kuba ndikubona usihla ngomlambo ngephenyane kwaye ndikubone ukuba uza kubetha iingxangxasi. Ela phenyane alinakulithatha. Mna ndikhwaza wena kwaye ndingxola kuwe. Andizami kukuvisa kabuhlungu. Ndiyakuthanda kuba ukuba awukwenzi ubomi bakho buya kulahleka. Ingaba ukho omnye, phakamisani izandla zenu phambi kokuba sithandaze. Ndiyakubona phandle phaya emva. Thixo akusikelele nawe wena. Uyazi uba ubomi bakho bubonisa ukuba awulunganga. Usalithanda ihlabathi ngaphezu koThixo ngoko ukho ndonakele ndaweni ithile. Zijonge phandle kumagumbi phaya phandle, phakamisa isandla sakho uthi ndithandazele mzalwana uBrenham. Thixo akusikelele. Thixo, ilungile loo nto. Ukunyaniseka kukulunga. Ndiyakuncoma ukunyaniseka. Nantso ingxaki ngebandla lePentecoste namhlanje. Asinako okwakunyaniseka kwenene besikade sinako. Asinaso esasibindi sokuza uze utsho ukuba sivume ukuba silungile. Umtyholi uye wafumana okungako ukubambelela ebandleni lide lizitikatike kubunyaniseka. Nyukunyuku behlabathi. Musa kuyenza loo nto. Ubomi bakho bungqina ukuba kunayo le nto uthi unayo. Ngoko kutheni ungakuvumi? Osivumayo isono sakhe uyakuxolela. Osifihlayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo. Awukwazi ukusifihla. UThixo wazi konke ngaso. Kwaye ukuba uyabona kwaye uyazi ukuba awuphili ngokufanelekileyo. Ngoko kutheni ungasivumi? Kwaye uphume kwaye uyivumele icace. Izono zabanye abantu zihamba phambi kwabo, ezinye ziyalandela. Mazithe zam zihambe ngaphambili, mandizixele zonke zam kanye ngoku, mvumele uThixo ayilungise. Yiloo nto esifanele siyenze. Kukho malunga nezandla ezintandathu okanye ezisibhozo eziya phezulu ngokuqinisekileyo. Kukho okungaphezulu koko kweli bandla lincinane ngobu busuku ngekhulu okanye amabini sabantu apho okanye mhlawumbi ikhulu elinamashumi amahlanu. Thixo akusikelele mfana ngoku. Thixo akusikelele nenekazi. Thixo akusikelele dade. Ilungile loo nto. Thixo akusikelele nyana. Ilungile loo nto. Abafazi abangamaPentecoste babeqhele ukungazichebi iinwele zabo kodwa bayayenza namhlanje. Kwenzeke ntoni? Babekade bengakwenzi qaba ubuso. Mama wakho akazange ukuba wayengowomPentecoste. Kwenzeke ntoni namhlanje? Ngenxa yokuba bazityikitya kwizinto zehlabathi kwaye ihlabathi lijonge kuyo sibanga ukuba sibibandla lobungcwele. Yintoni ingxaki? Sikhangeleki njengomtshakazi kaKristu. Malunga nani madoda phandle phaya yinto enye. Mzalwane, sizi kuwe. Bawo wasezulwini, xa ndikhangela ngaphesheya ndize ndibizele isiguqo ngendlela elolo hlobo. Ukukhalimela, ukudilisa, kubonakala ngathi kungqwabalala. Kodwa ngaphakathi kum kukopha xa ndisazi ukuba sisondela isiphelweni. Ezi zikhephe ezincinci ziza kuqhekeka ngolunye lwezintsuku. Ukufa kuza kubetha kunye neengxaki. Kwaye kukangaphi ndibizwa ecaleni kwabo ndize ndibeve besithi, oh mzalwane uBrenham, ukuba nje bendinokuyiphila kwakhona. Ngoko ngeli lixa babenako, Nkosi, ukuyilungisa. Ndizama ngako konke okungcono kwabo. wam, Thixo, wangomoya oyingcwele ungayityhila ebantwini ukuba ndizama kuphela ukubanceda hayi ukubangxolisa. Kodwa njengoko uPawulos watshoyo wakudala, Thixo, andifuni mababe buhlungu kodwa ndifuna babe buhlungu ngokwaneleyo uze babone apho baphazame khona. Ndiyathandaza ukuba uya kunikeza obu busuku aba bantu baphakamise izandla zabo nangentlonipho ezaneleyo ukuqonda phambi kweThixo ukuba balunganga kwaye bafuna ukulunga. Funani nofumana nkqonkqozani iya kuvula, kodwa ukuba awukhe unkqonkqoze uya kuvula njani yena? Awuzange ufune uya kufumana njani? Vumela umoya oyingcwele Nkosi ubazise aba bantu ekuzinikeleni ngokupheleleyo kuThixo ngobobusuku. Wangawuyise omkhulu wenkosi yethu uYesu Kristu angabangcwalisa. Umphefumlo lomzimba nomoya uze ubabeke kumzimba wenkosi uYesu Kristu kuba usondele umtshato wemfana nomtshakazi wayo uzilungisile. Oh Nkosi, yanga obu ingaba bubusuku bokulungiselela kuba ngomso isenokuba lusuku esihlangana naye ngayo. Asazi ukuba yeyiphi iyure esiya kubizwa ngayo ukuze sihlangane naye. Siphe oko Nkosi ngeli thuba ndithandazayo nani nizithobile iintloko zenu wonke umntu kuni othe waphakamisa isandla sakhe ukuba unyanisekile ngokunzulu ngaloo nto kwaye uyinyanisile kwaye awunazintloni zokwazisa abantu ukuba ubungalunganga, kuya kunyanzeleka ukuba ume nabo phaya emgwebeni nakanjani na kwaye uThixo ubeke ukweyiseka okwaneleyo kuwe ukuze wazi ukuba awulunganga. Apho kwixesha elithile elidlulileyo ndandishumayela into enjalo, ndathetha nenenekazi eliselula elalime phaya emva, lalikhangeleka kakubi kakhulu intombi yomlungiseleli kwaye ladibana nam ngaphandle kwecawe kwaye ukuba alizange lindirhugule phantsi. Zathi wena nto ingazinto imilebe emincinci erhaba eqatyiweyo iinwele ezimfutshane ezinqotulweyo. Lathi ukuba ndifuna umntu athethe nam ngaloo nto ndiya kufumana umntu onengqondo. Lathi ungaze uze epulpitini katata ushumayele into lolo hlobo kwakhona. Zathi uthetha ukundixelela utata wakho umshumayelo olungileyo wasebhaptizi onyanisekileyo njengoko enjalo kwaye ubengayi kushumayela ngokuchasene naloo nto. Akakuqeshanga ukuba uze apha, akakazanga ndiqeshe konke konke, ndiza ngesimemo. Lathi andisoze ndikuxolele ngayo loo nto. Dade, oko kuxhomekeke kuwe, ndilandela ivangeli kuphela. Amatyholo omfiyo ayevuthuza apho kuloo moya omncinci, umfazi omhle oselula. Kuye kudala emva koko malunga nonyaka kamva ndadlula esixekweni ndabona elaa nenekazi liselula izikedi zalo zidinga phantsi litshaya umdintsi lisihla ngesitrata. Ndacinga lowo yinkosikazi kamzawana usibani bani okanye intombi. Ndahamba ndanqumla esitrata ndabona ukuba ndikwazi kufika kuye. Wajonga kum etshaya lo mdintsi walivuthela ngempumlo wathi, molo mshumayeli, intetho engenabuThixo kuyo ngolo hlobo. Ndathi ke wathi, tsala imisi kumdiza wam, yiba indoda. Ndathi ingaba awunazintloni ngesiqu sakho? Wafikelela ezantsi epokothweni yakho wathi, ngoko khawutshaye. Ndathi ihlazo kuwe ukunika umkhonzi kaThixo umdiza. Wathi ngoko mhlawumbi uya kuthabatha isiselo kwibhotile yam. Ndathi nceda ungayithethi. Ndamjonga andizange ndikwazi ukuzibamba ukuba ndingalili kuba utata wakhe indoda elungileyo. Ndamjonga ndacinga, oh babe, wayecinga ukuba unexesha elininzi. Aqalisa ukuhamba andikwazanga ukuzibamba inyembezi emehlweni ham. Ndahamba wathi, linda umzuzu. Ndathi ewe mem. Wabuya umva, kwakuphantsi kube lihlazo ukuthetha naye esitratweni abantu abadlulayo. Wenyuka wathi, uyayazi loo nto wandixela yona ngobo busuku? Ndathi ndiyakuhlala ndikhumbula. Wathi ndifuna kukuxelela mshumayeli, wawunyanisile. Wathi ndamenza buhlungu umoya oyingcwele okokugqibela. Ngoku nantsi into eyathethwa ngulo mfazi kum kwaye andisayi kuze ndiyilibala oko nje ndisaphila. Wathi wayejongene nam ngoba busuku kodwa wathi ndathi ndakumala ngelo xesha yayililam lokugqibela. Wathi intliziyo yam ibe lukhuni kakhulu, andikhathali ngoThixo ibandla okanye nantoni na eyenye. Alekisa utata wam yonke imihla. Aze wathi, ndingawubona umphefumlo kamama uqhotseke sogweni njengefane kuku ndize ndiwuhleke. Oko kukumenza buhlungu umoya oyingcwele kokugqibela. Icinge, masigoduke kumaphiko ehova. masibe ngumthakazi phakama esihlalweni sakho ngoku ukuba awulunganga yiza apho yimapha esiguqweni uthi ndibe ndingalunganga mzwana ubrenham ndiyacaphuka okanye ndiphile ubomi obungenabuthixo akufunekanga ndizenze ezi zinto ndizenzayo mzwana ubrenham yenzile leya okanye enye netyala lokuxoba netyala lobusela netyala lokuthile andimkhonzanga uthixo ngendlela ebendifanele ukumkhonza ngayo kwaye ndineentloni ngesiqu sam kwaye ndifuna ukuba ubomi bam bulungiswe awunakundithandazela apha ngokuhlwanja mzwana ubrenham ndingavuya ukuyenza ukuba uthixo uya kuyiphendula imithandazo yam ukuva ngabagulayo iimfama nabaxhwalekileyo uya kuva umthandazo womboni ngokuqinisekileyo awungekhe uze ube inxalenye yomtshakazi ngobu busuku ndiyakumema ukuba uze enkosi mzalwana ndiyaluncoma olo hlobo lwenkalipho oluya kuphuma luvume ukuba kulunganga thixo akusikelele mzalwana yima kanye apha uthetha ukundixelela ungasiphakamisa isandla sakho kwaye unganyaniseki ngayo kwenzeke ntoni ebantwini mzalwana yintoni ingxaki yintoni ingxaki nabantu bethu namhlanje uthetha ukuba ungasiphakamisa isandla sakho ukuba ubungalungisanga uze ungezi kwaye yazi lowo ukwaziyo ukwenza okulungileyo aze angakwenzi kuye sisona akunakuza na elixa umdlali wepiano ukuba uyathanda dade umdlali weorgan umculo omncinane nje ndiyakumema ndifuna ukukubuza bangaphi kwaba baphulaphule abanye kwiintlanganiso xana uyazi ukuba ndingumshumayeli andifundanga ixwa kusikelele nenekazi elincinane oko kuthatha intombazana yokwenene kwenza loo nto le kwayala incinci iza apho ikusikelele dadewethu yinkalipho yokwenene leyo ndiyalithanda ela nenekazi elincinci ixwa kusikelele esithandwa ndinentombazana encinane ekhaya emalunga nobudala benu urebeka omncinane kuxabisile intombazana encinci yomndini uthixo akusikelele sithando le nkosazana incinci thixo abe nawe sithando wena dade omncinci thixo abe nawe kwaye kunye nawe dade o khangela apha ukuba amanenekazi amancinane ngolo hlobo amantombazana amancinane athambileyo kwisazela kwaye ushumayele intshumayelo yabasika babe ziziqwenga kwaye naba besiza apha besiza ukuba abalungisanga beme apha phambi kwabaphulaphuli benze intlambululo ngokuqinisekileyo nina abafazi abadala anikuza na nyukelani apha kwaye nime apha masiyicule Thy grace.
Surely you're sincere enough to pray a humble prayer.
Qinisekileyo unyanisekile ngokwaneleyo ukuba uthandazo uthandazo othobekileyo biza nkosi ndizame ubone ukuba akukho nto iphosakeleyo ngam ndikwakusikelele dade othandekayo bangaphi kulo mhlangano abaye bema baze babona esihlweleni abafazi amadoda nabo bonke benyuka xana ndandiyimini ndithandazela abagulayo kwaye umoya oyingcwele abaxelele izinto ngezono zabo nezinto ezinjalo kwaye bazi bangaphi kunabayaziyo oko inyani ingaze isilele umoya oyingcwele uyandixelela laa moya uyingcwele mnye ukuba kukho into ethile apha ngokuhlwanje emkhathazayo ngoku lowo cho inkosi ngoku ndibana nayo apha okanye phaya andingomntu uzinikele kwiimvakalelo hayi mhlekazi ndiyazi kakuhle apho ndimi khona kwaye ndiyamazi uthixo injalo loo nto kukho uninzi lwenu ekufuneka nibe nime apha kanye apho akhoyo la mantombazana aselula ngoku andiyikuze ndiyanimema andiyikunicenga ndiyakuxelela nje umntu wathi andizange ndive ukubizelwa esiguqweni apho umlungiseleli wayekhalimela abaphulaphuli kwizinto ezinjalo yileyo ndlela ekumele ukuba yenziwe ngayo akunyukeli apho kwibali elithile lentliziyo yaphukileyo umama othile esifa okanye enye into okoko kuphantsi kwemvakalelo ilizwi likathixo yiloo nto ozayiyo awuzi phantsi kwayo nayiphi na imvakalelo uza ukholwa ukuba uthixo unguthixo kwaye usendlwini yomgwebo yenkosi yiza ke unxenxezela ityala lakho thixo akusikelele mzalwane wam dade wethu ndifuna ukuchawula isandla sakho ndithi ndiyakuncoma ukuzinikela kwakho okunyanisekileyo kosazana incinci yakuncoma uthixo akusikelele wanga ngakunika laa moya ukhaliphileyo usikelelwe mzalwane wam thixo abe nani kwakho emva koko siza kuva isenokuvalwa ukugqibela nayo yabona andazi ukuba nini ndiyathemba ukuba kunjani kodwa kunokwenzeka yabona yiza apha dadewethu funa ukuxhawula isandla sakho inkosi yaluxabisa olo kholo lukholo lokwenyani olo yiza apha mzalwane wam funa ukuxhawula izandla kunye nawe kanye apha ndiyakubulela ukunyaniseka kwakho thixo akusikelele yiza apha thixo akusikelele ndiyakubulela ukunyaniseka kwakho ukwenza ukumela kwakho intoni umtshato wemvana ufikile nomthakazi wayo uzilungisile
I'm trusting only in thy mercy. I see thy face. Heal my wounded, broken spirit. For the word cut into it. Save me by thy grace,
yes, Lord, yes.
Savior,
Savior,
Savior.
kumbula umoya oyingcwele wawunguwo osike wangena entliziyweni yakho kwaye uze apha cinga njengendawo awazisikayo kwaye loo mntu akanakuze aphile ngokuya ezantsi bayakuhlala beyikhumbula loo nto ukuba iintliziyo zethu asisigwebi kodwa xa uthe weza nento ethile elizwini likathixo uze uyiphepha leyo asiyombewu kaabrahama uabrahama wasigcina isithembiso sikathixo entliziyweni yakhe nokuba kwenzeka ntoni na okanye kwaphuma ntoni na iyabancoma bonke aba bemi bengqonge isibingelelo umthandazo wam ngani wokuba uthixo aninike umnqweno wentliziyo yenu ngobu busuku anenze nibe ngabantu abangcwele ngenene abanye baba bantu bancinci nanga amandiya maspanish mamexico bonke bemi kufutshane abantu ababanga uba bangamakristu mhlawumbi iminyaka kodwa babone ukuba oko akulunganga bafuna ukulunga banoyolo abalambela abanxanelwe ukulungisa ukuba bayakuhlutiswa bona bagwetyiwe belungele ukuyilungisa kuthixo ngezibingelelo ezivuthayo zomgwebo kathixo simele ukudibana nayo ndaweni ithile zihlobo uye kufuneke udibane nayo ndaweni ithile ke dibana nayo apha musakulinda kude kube kusasa ungabulawa ngokuhlwanje kwingozi ogoduka uthanje emhlanganweni yenze ubizo lwesikhulu ndaze ndaze ndabiza okungathi kwakuse-Ohio kwaye boba busuku ndasishiya isakhiwo kwaye ndandimkile malunga nemizuzu elishumi elinesihlanu ndeva ngomntu ekhwaza ecaleni kwendlela ngemisa ndaya ngaphaya kwaye imoto yayikwingozi yadibana nenye kwaye umfazi owayehleli apho enovalwa kakhulu wakhulula umsesane wakhe wayephakuphaka kakhulu wabulawa kwaye wayethetha nentombi yakhe endleleni ukwehla eyayiqhuba babe naye apho elungele ukuya esibhedlele kwaye bobabini babemele ukuba beze esiguqweni yathi intombi umama ilizwi lokugqibela alithethileyo kum ngaphambi kokuba imoto intlitheke ndenze ngokungalunganga ngobu busuku ndiyazi ukuba ndiyenzile kwaye apho ubomi bakhe babubiziwe o uthi oko akunakwenzeka kum isenokuba isenokuba kwaye kungathini ukuba umoya wengcwele akanakuze akugwebe kwakhona kwaye akuxelele ukuba ulunganga emva koko uyakuphuma ungene kwingunina phakade ngolo hlobo kwaye uyazi nolo hlobo lomoya awunakuyenza loo nto hlekazi jonga emva ebomini bakho ubone indlela obuphila ngayo uze ujonge phaya emva ubone ukuba bobuya bumnandi ubomi obuthobekileyo bukakristu buhambelana nalo lonke ilizwi lakhe ukuba kunjalo ngoko yiza ukulungisa kukho ngoba kutheni uthatha isibambelo xa isibhakabhaka sizele ziintsikelelo zokwenene zepentekosti eziya kuhlambulula intliziyo yakho zihlambulule umphefumlo wakho akunjalo na oko bangaphi abalungiseleli abalapha ngokuhlwanje ndifuna abanye benu bazalwane bahambe beze apha nathi kulungile konke oko mzalwane ehe nyukani nize apha ningakhe umzuzu nje bazalwane injalo loo nto uyesu wathi elizwini lakhe lowo uwevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade akayi ekugwetyweni kodwa udlule ekufeni wangena ebomini uyohane ongcwele isithandathu wathi kwaye ndiya kumvusa kwakhona ngomhla wokugqibela uvuko bantu thina kufuneka siyimele loo nto kufuneka siyenze kuyinyanzelekile yenziwe ngoko ke ayiyomvakalelo iimvakalelo zihamba nayo kakade njalo loo nto kodwa into yayo yintliziyo ezinikeleyo thatha nje ilizwi likathixo uze uthi thixo ndenze kakubi uxolo ndiyenzile loo nto uyayazi intliziyo yam ndenze kakubi kanye apha phezu kwale mihlaba ndiyakuvuma ukona kwam kwaye ukususela ngobu busuku ukubheka phambili ndiganelwe kuwe ndiyinxalenye yomtshakazi andisayi kuphinda ndikwenze oko kwakhona nakuze ndiphinde ndicaphuke ndiza kwenza njengenenekazi ndiza kwenza njengenene ndiza kuzenza izinto ibhayibhile ethi zenze ndiza kukuthatha ngoku elizwini lakho emva koko ufika endaweni niyakholwa yiloo nto bashumayeli bevangele ingaba yinyaniso leyo injalo loo nto ngoku masithobe iintloko zethu emthandazweni ngoku njengamnye kuni ngendlela eyeyeni kumbula kanye ecaleni kwakho ngukristu phambi kwakho apha esiguqweni kumi amakristu ethandaza emveni kwakho abashumayeli bevangeli bayathandaza ngoku loo nto ikubeka kwisimo somoya somthandazo ngoku uvumo lwenu ezintliziyweni zenu ngendlela yenu nkosi andilungisanga uxolo nkosi ndizenzile ezi zinto ndiyasivuma ngoku isono sam ndiyakholwa kuwe ndiyakwamkela ngoku ndifuna ukuba yinxalenye yomtshakazi ngegama likayesu ndiyathandaza gcina uvumo lwakho entliziyweni yakho ngoku ndiza kunithandazela bawo wasezulwini indlela endibabuhlungu ngayo ngamanye amaxesha xana ndijonga abantu abandithandayo ndize ndibone ukuba ulithabatha njani na ilizwi kwaye ulibeke phaya lisuka nje lisike kumongo wethambo kodwa ke uze kanye ukuza kuyingqinela ukuba iyinyaniso yinyaniso aku emi amadoda nabafazi namanenekazi amancinci amantombazana amancinane emi apho ethobe intloko neenyembezi emehlweni awo kanye ekudibaneni kweendlela zobomi ndiyacinga ukuba bangaphelela phi na phaya ezantsi kwela qela lijijayo iqela le-rock and roll liphethwe ngumtyholi licinezelwe ziidemoni naba bemi apha ngobu busuku ngeentliziyo ezithotyiweyo befuna into abanokubeka izandla zabo kuyo bathi inkosi thixo ixoce kuzo zonke izinto zehlabathi nanga amadoda kubudala buphakathi amadoda amatsha abafazi abadala abafazi abasebatsha bonke bemikunye bavuma ukuba kukho kungalunganga uthethe ezintliziyweni zabo bebengasoze babe lapha ibonisa ukuba babengenako nokuphakama ezihlalweni zabo ngaphandle kokuba kwenziwe isigqibo umoya kathixo wawubajikelezile waye wathi awulunganga kwaye ubomi babo obuncinci bathi nkosi ngoko ndiya kufuna waze wathi mtyholi zola umoya kathixo wathi vuka waye bahambe ekuthobeleni kwaye bemi apha esiguqweni ngoku njengokuba ndicaphula kuwe ilizwi lakho lowo uzayo kum andisayi kukha ndimlahlele phandle nokuba izono zenu zide zavela zanjengengubo ebomvu zoba mhlophe njengekhephu zayinqombela njengebala elibomvu zoba mhlophe njengoboya bizani nithenge kum iwayini ne-oli ubaba lolwam lukwanele lowo wevayo amazwi am akholo kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akaye kungena emgwebeni kodwa udlule ekufeni wangena ebomini kwaye ngoku umtshato wemvana ufikile kwaye umtshakazi uzilungisile bawo bangabakho ziindebe zelizwi lakho balapha ukuze bahlanjwe ngamanzi elizwi ngokuba yivangeli ekugcweleyo ayigcini nto igawulwe phantsi ukuya ezantsi kwindawo yesikolo sabantwana igrumba iingcambu iingcambu zobukrakra iingcambu zokungakhathali iingcambu zehlabathi zigrumbe nkosi ngomoya oyingcwele zilahlele kude kwaba bantu ndibabangela wena ngobu busuku uyesu njengobutyebi bakho njengamati anqabileyo esitshaba sakho njengamalungu omtshakazi wakho ndibanga ubomi babo ndithandaza ngentliziyo yam yonke kunye naba balungiselele aba bakhonzi bakathixo ophilileyo ndiyathandaza ukuba ususe kubo nkosi izinto zehlabathi kwaye ubanike ubukroti bokuma ebusweni bukasathane siphe oko nkosi siyakholwa ukuba uya kuyenza wathi celani kuba wona ntoni na egameni lam ndoyenza ngoku akuzange wathi mhlawumbi ndiya kuyenza wathi ndiya kuyenza kwaye ndiyakholwa ukuba yinyani ngoku kubhaliwe kananjalo kwizibhalo egameni lam bayakukhupha iidemoni ngumtyholi onokuthatha inenekazi eliselula okanye umfazi athabalalise ubomi bakhe ngumtyholi onokuthatha umntu athabalalise ubomi bakhe kwaye ndiza kucaphula eli bali lincinane nkosi emthandazweni wam kwaye ndiyathandaza ukuba undive kwaye uya kuwuphendula umthandazo wam ukuba ngamnye kwaba uya kubangwa abe ngamatye anqabileyo obukumkani ngokuhlwanje bezile kwaye kufuneka ndiphendule ngamazwi am ngobu busuku kwaye naba beze kuma kunye nam nokuthabatha indawo yethu ngakwicala likakristu oku satan woyisiwe ubagcinile abambalwa babo kodwa akukhanga uliphumelele idala uyesu wathi lowo uzayo kum andisayi kukha ndimlahlele phandle satan ndithi kuwe ngenye imini kwakukho inkwenkwana eyayisalusa iigusha zikayise kwaye ingonyama yeza yayithabatha enye yabo yayirhola idlavula kwaye yayiza kuyiqwenga kodwa lo malusi mncinane wenene wayengenanto ingako kodwa isilinde kodwa wayenokholo kuthixo ophilileyo wayilandela lawo ngonyama wayibamba waze wayibulala yasuke yamchasa waze wayibamba ngeendevu zayo wayibulala wayikhupha igusha emlonyeni wayo wayibuyisela edlelweni ukuze iphiliswe uzithabathile ezi zimvu zixabisekileyo zikathixo lama nenekazo wabangela ukuba banqothule iinwele zabo kwaye bafake iziqabi buso kwaye bakhangeleke njengezinto iibhayibhile ezigxekayo kwaye ubucinga ukuba ubafumene kodwa ndiza nesi silingi sincinci somthandazo ndiyababuyisa ngobo busuku awunako ukubabamba kwakhona uphulukene nedaba la madoda axabisekileyo emi apha iimvana zikathixo zikhulule siya kuyalela egameni lenkosi uyesu kristu ndibeka phakathi kwale mikhwa nokucaphuka nokuziphatha okubi nokuba yintoni na ndibeka igazi likayesu kristu kholo phakathi kwabo naloo nto kwakhona awusayi kuphinda ubabambe bakwidlelo likabawo bangabantwana bakhe suka kubo egameni likayesu kristu ndiyakuyalela akukho demoni esihogweni elinokuchukumisa ukuba uyakukholwa yiloo nto ugutyungelwe ligazi ujikelezwe ngumthandazo abalungiseleli bevangeli kunye nabathunywa bomnqophiso umthandazo nonke kunenime apha nyukelani apha nisazi ukuba ninemikhwa iziphoso nezinto enineentloni ngazo ukuba ngoku nithe nazibeka esibingelelweni sikathixo sobhedo somgwebo kwaye niyakuyamkela ngoku njengoxolelo lwenu athi ukristu akunike lona ningawenza loo mnikelo ngokholo phakamise isandla sakho uthi ngoku ndiyayamkela umtyili kwaye ukusukela namhlanje ukuya phambili andisayi kuphinda ndiyenze sindisiwe ngegazi likayesu kristu amen amen makabongwe uthixo ingaba ukhona omnye umntu ongathanda ukuza ukujoyina eli qela ingaba kukhona bani ogulayo kwesi sakhiwo ongathanda ukumela umthandazo kanye ngeli xesha yima kunangamnye wenu apha ukuba anilo lungu lecawe eyevangeli egcweleyo yiya kwenye le ukuba unako ukuba uhlala kufutshane apha dibana nomalusi uze ubhaptizwe kwaye ke ukuba ukawamkele umoya oyingcwele thandaza uthixo akunike umoya oyingcwele akuzalise akwenze ilungu lomtshakazi angelani ngaphesheya phandle phaya abazalwana kubantu abagulayo umtyholo akanakubabamba abo bantu eli lixesha lokukhululwa haleluya ingaba uyikholelwa loo nto masithobe iintloko zethu ukwenzela umthandazo kwaye ngamnye kuni bantu phandle phaya onesifo ninanimiyo bekani izandla zenu omnye komnye uyesu kristu wathi le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo ukuba bathe babeka izandla phezu kwabagulayo baya kuphila bambanani izandla omnye nomnye ngoku ungazithandazeli thandazela umntu olandelayo obeke izandla zakho kuye kuba baya kuthandazela masithandaze kunye ngoku njengebandla lamakristu Nkosi Yesu sinombulelo ngoloyiso ngobo busuku imiphefumlo eza kuwe ngoku umtyholi upakishe ezinye zeegusha zakho ngokugula size kuzibanga sizibuyise kwaye njengebandla likathixo ophilileyo siyamkhalimela umtyholi sithi khulula aba bantu bagulayo satana siyakuyalela egameni likayesu kristu ukuze baphiliswe ibhayibhile yathi le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo ukuba bathe babeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kuphila eso sisithembiso sikathixo kwaye siyazi ukuba siyinyaniso baphiliswa ngemivumbo yenkosi uyesu kristu oku ukuba uyakholwa yiloo nto phakamisa izandla zakho umnike indumiso amen ulungile malusi yeyakho yonke thixo akusikelele mtsalwana kumnandi kakhulu ukuba nani ngobu busuku thixo abe nani thixo anisikelele bazalwane balapha